share a message with you.
Ninataka kushiriki ujumbe nanyi.
A very important message.
Ujumbe muhimu sana.
I want to share this message here.
Ninataka nishiriki ujumbe huu hapa.
Now.
Sasa.
At this time in the church.
Katika wakati huu kanisani.
There is a lot that has happened.
Kunayo mengi ambayo yametendeka.
That has caused many people to fear for the church.
Ambayo yamesababisha watu wengi kuliogopea kanisa.
To look at the church.
Kulitazama kanisa.
As though there is no hope.
Kana kwamba hakuna tumaini.
I'm reading to begin with from Jeremiah chapter 10.
Mwanzo ninasoma kutoka kitabu cha Yeremia mlango wa 10.
I'm reading Jeremiah chapter 10.
Ninasoma Yeremia mlango wa 10.
Verses 20 to 22.
20 hadi 22.
21 is suffice.
21 yatosha.
And he says,
Asema,
my tent is destroyed.
Hema langu limeangamizwa.
All its ropes are snapped.
Kamba zake zote zimekatwa.
My sons are gone from me.
Wana wangu wametekwa.
And are no more.
Na hawapo tena.
And he says, no one is left now.
Na anasema, hakuna hata mmoja aliyebaki.
To pitch my tent.
Kulisimika hema langu.
Or to set up my shelter.
Au wakusimamisha kibanda changu.
The shepherds are senseless.
Wachungaji hawana akili.
And do not inquire of the Lord.
Wala hawamuulizi Bwana.
So they do not prosper.
Hivyo hawasitawi.
And all their flock is scattered.
Na kundi lao lote la kondoo na mbuzi limetawanyika.
The Lord is saying here.
Bwana anasema hapa.
In this conversation.
Katika mazungumuzo haya.
The nation of Israel.
Taifa la Israeli.
Had degenerated.
Lilikuwa limeharibika.
She had degenerated into apostasy.
Lilikuwa limeharibika na kuenda kwa mwanguko wa imani.
And so,
na sasa,
Jehovah, the God of Israel,
Jehovah, Mungu wa Israeli,
sent them this message.
Akawatumia ujumbe huu.
That their hearts may be horrified.
Ya kwamba mioyo yao ikaogopeshwe.
That they may be disturbed in pain.
Ili waweze kugutushwa katika uchungu.
And begin to seek him anew.
Na waanze kumutafuta tena upya.
He's saying,
anasema,
that Israel had degenerated into apostasy.
Ya kwamba Israeli ilikuwa imeharibika na kuingia kwa mwanguko wa imani.
And you can see the longing of the heart of the Lord.
Na unaona tamanio la moyo wa Bwana.
That Israel may come back.
Ya kwamba Israeli wapate kurudi.
But if you look at the condition of the church today.
Lakini ukiangalia hali ya kanisa leo.
You see like we have gone a full circle again.
Unaona ni kana kwamba tumezunguka mduara kamili tena.
So while this was speaking about Israel.
Na sasa kwa sababu haya yalikuwa yakiongelea Israeli.
You now see that it was actually a foretelling of the church.
Unaona kwamba yalikuwa yanaashiria umbele kuhusu kanisa.
That at one point the church too would be in this condition.
Ya kwamba katika wakati fulani kanisa pia litakuwa katika hali hiyo hiyo.
And that is why.
Na hiyo ndio sababu.
When you look at the church globally.
Ukilitazama kanisa kote kote duniani.
You see that she is wanting.
Unaona kwamba limepungukiwa.
You see that her practice does not measure up.
Unaona kwamba matendo yake hayatoshelezi.
But today,
lakini leo,
in this message here,
katika ujumbe huu hapa,
I want to focus on the prophecy of the rider of the black horse.
Ninataka nilenge kwenye unabii wa mpanda farasi wa farasi mweusi wa kinyakati za mwisho.
The vision of August 19th.
Maono ya Agosti tarehe 19,
2008.
Mwaka wa 2008.
The prophecy I gave on the 23rd Saturday.
Unabii niliotoa tarehe 23 siku ya Jumamosi.
And 24th Sunday.
Na tarehe 24 Jumapili.
Of August.
Ya mwezi wa Agosti.
The year 2008.
Mwaka wa 2008.
The global economic crisis.
Utata wa kiuchumi wa kote duniani.
That was immediately fulfilled.
Ambao ulitimilizwa punde tu.
And that you see ravaging the nations of the earth.
Na munaona ukiangamiza na kuteketeza mataifa ya dunia.
Why am I revisiting that prophecy tonight?
Ni kwa nini ninaurejelea unabii huo usiku wa leo?
Because I strongly believe.
Ni kwa sababu ninaamini sana.
That is one of the prophecies the Lord sent me to give globally.
Ya kwamba hiyo ndiyo moja ya unabii ambao Bwana alinituma nitoe kote kote duniani.
Running with it all over the world.
Nikikimbia nao kote kote ulimwenguni.
In South Korea.
Kule Korea Kusini.
Australia. Everywhere.
Kote kote.
The prophecy that has shaken nearly the entire globe.
Unabii ambao umetikisa takriban dunia nzima.
But most importantly, number two.
Lakini la muhimu sana la pili.
Is because.
Ni kwa sababu.
Within the fulfillment of that prophecy.
Katika utimilizo wa unabii huo.
A very big revelation has come forth.
Ufunuo mkubwa sana umejitokeza.
A revelation.
Ufunuo.
That has actually identified the bride of Christ.
Ambao hakika umemutambua biharusi wa Kristo.
That has actually.
Ambao hakika.
Set her apart, defined her separateness.
Umeelezea kutengwa kwake.
That you may know.
Ili upate kujua.
That the Bible already talks about the bride.
Ya kwamba Biblia tayari ilimuzungumzia biharusi.
And in the process of talking about the bride.
Na katika hali ya kumuzungumzia biharusi.
The Bible gives a clear definition of who she is.
Biblia inamuelezea waziwazi yeye ni nani.
Hallelujah.
Hallelujah.
And that when you will know that.
Na kwamba mutakapojua hiyo.
You will now be able to take stock.
Sasa mutaweza kupiga hesabu.
To do a spiritual inventory.
Mutaweza kujichunguza kiroho.
To be able to measure, use it as a yardstick to measure you.
Mutaweza kujipima, mukitumia kipimio kujipima.
Do I measure up to the bride of Christ?
Je, kipimo changu kinatimia kile cha biharusi wa Kristo?
Does the church in my nation measure up to the bride of Christ?
Je, kanisa katika taifa langu linatimia kile kipimo cha biharusi wa Kristo?
Is the congregation I pastor measuring up to the bride of Christ?
Je, kusanyiko ninalo liongoza linafikia kile kimo cha biharusi wa Kristo?
So I will walk with you step by step.
Sasa nitatembea nanyi hatua kwa hatua.
And you will realize that in the process of discussing this prophecy.
Na mutatambua kwamba katika ile hali ya kujadili unabii huu.
As I move into defining the bride.
Ninapoendelea sana katika kumwelezea biharusi.
The Lord will be highlighting apostasy.
Bwana
apostasy,
atakuwa
apostasy,
anazungumzia.
Red flag, watch out.
Bwana atakuwa anazungumzia mwanguko wa imani. Tahadhari.
Can we read now?
Sasa tusome.
Now.
Sasa.
I am reading from the book of Mark.
Ninasoma kitabu cha Marko.
Chapter 15.
Sura ya 15.
Verses 37 and 38.
Mstari 37 na 38.
Turn with me to Mark.
Geuka pamoja nami kitabu ni cha Marko.
Chapter 15.
Sura ya 15.
37,
38.
This is what the Bible says.
Hivi ndivyo Biblia inavyosema.
With a loud cry.
Kisha Yesu akatoa sauti kuu.
Jesus breathed his last.
Yesu akakata roho.
The curtain of the temple was torn in two from top to bottom.
Pazia la hekalu likachanika vipande viwili kuanzia juu hadi chini.
He says.
Anasema.
With a loud cry.
Kwa sauti kubwa.
Jesus breathed his last.
Yesu akapumua sauti yake ya mwisho.
And he says.
Na anasema.
That when the Lord did that.
Ya kwamba wakati Bwana alifanya hivyo.
The curtain ruptured.
Pazia la hekalu likachanika.
The curtain that separated.
Pazia ambalo lilitenganisha.
The rest of the tabernacle, the temple.
Ule upande mwingine wa hekalu, hema la mkutano.
And the holy of holies.
Na mahali patakatifu pa watakatifu.
Again, listen to this now.
Tena sikiza hii sasa.
He made the last breathe out, last breath.
Akapumua pumzi ya mwisho, pumzi ya mwisho.
He breathed out his life.
Alipumua yake ya mwisho.
And when he breathed out his life.
Na alipopumua maisha yake.
The curtain ruptured.
Ile pazia ikapasuka.
It makes me wonder.
Inanifanya nishangae.
Because therein lies the power of Calvary.
Kwa sababu mle ndani kuko na nguvu za Calvary.
This is all that he went to do at Calvary.
Hiki ndicho chote alichoenda kutenda Calvary.
Let me explain to you this.
Wacha niwaelezee haya.
He went unto the cross.
Alienda msalabani.
To die.
Kufa.
To be crucified.
Kusulubishwa.
But the consequence.
Lakini changamoto yake.
The consequence.
Ile changamoto yake.
The product.
Matokeo.
The product was this.
Matokeo ilikuwa hii.
That eventually.
Ya kwamba hatimaye.
As he gives up his life.
Alipopeana maisha yake.
That the curtain may rupture.
Ya kwamba pazia likaweze kuchanika.
That he may admit the church.
Ili kwamba akaweze kuliingiza kanisa.
Into the Holy of Holies.
Katika patakatifu pa patakatifu.
And that is where I want to begin today.
Na hapo ndipo nitakapotaka kuanzia hivi leo.
And that is why.
Na hiyo ndio sababu.
When you look at the church globally.
Unapolitazama kanisa kote kote duniani.
Then you see a state of confusion.
Basi unaona hali ya kuchanganyikiwa.
Because they don't seem to well perceive this gravity here.
Kwa sababu hawazingatii uzito huu hapa.
I gave an example.
Nilipeana mfano.
And I will give it today again.
Na nitaupeana hivi leo tena.
If you come to Kenya.
Ikiwa utakuja Kenya.
The people that live there.
Watu wanaoishi huko.
Ah, Kenyans.
Ni wa Kenya.
You go to Sweden.
Ukienda Sweden.
You know these must be Swedish.
Unajua kwamba lazima wawe ni wa Swedish.
America.
Marekani.
Americans.
Wa Marekani.
And so.
Na hivyo basi.
The church should have understood.
Kanisa lazima liwe lilielewa.
That upon the cross.
Ya kwamba katika msalaba.
This is the changing of identity.
Hapa ndiko kuliko kubadilika kwa kitambulisho.
This is where.
Hapa ndipo.
The Lord was changing the identity of the church from.
Bwana alikuwa anabadilisha kitambulisho cha kanisa kutoka kwako.
From the rupturing of this curtain.
Kutokana na kuchanika kwa pazia hili.
That no longer shall you be no people.
Ya kwamba hamtakuwa si watu tena.
No longer shall death continue to strangle you.
Kifo hakitaendelea kung'ang'ana pamoja nanyi.
No longer shall sin continue to claim you.
Dhambi haitaendelea kuwashika.
But he says.
Lakini anasema.
He gave up his life.
Alipeana maisha yake.
He breathed it out.
Alifumua pumzi yake ya mwisho.
And lost it.
Alafu akaipoteza.
And in the process of losing that life.
Alafu katika ile hali ya kupoteza uzima.
The curtain ruptured.
Ile pazia likapasuka.
That you may be admitted.
Kwamba mkaweze kuingia.
Because before then.
Kwa sababu kabla ya hapo.
You had to be a Levite.
Ilikuwa uwe Mlawi.
You had to be of the Levitical family.
Lazima uwe ulikuwa katika jamii ya Kilawi.
To be able to enter there.
Iliweze kuingia huko.
With the blood of an animal.
Na damu ya mnyama.
To offer the sacrifice.
Kutoa dhabihu.
There were regulations and rules.
Kulikuwa na sheria na maagizo.
And those rules.
Na hizo sheria.
They required you be a Levite.
Ilihitaji uwe Mlawi.
That you can be able to enter there.
Iliweze kuingia huko.
And the Gentiles were out.
Na hawa watu wa mataifa walikuwa nje.
But when he came.
Lakini alipokuja.
And he came to redeem men from sin.
Alikuja kumkomboa mwanadamu kutoka kwa dhambi.
Aware of the state of sin.
Akijua hali yake ya dhambi.
And the consequence of exclusion.
Na matokeo hayo ya kutupwa nje.
He gave up his life.
Alipeana maisha yake.
That the curtain may rupture.
Ya kwamba pazia lipasuke.
That the church may be admitted.
Kwamba kanisa likaweze kuingia.
Now listen to this.
Sasa sikiza hii.
When they are in Sweden.
Wakati Sweden.
They say Swedish.
Waswizi.
Kenya.
Kenya.
Kenyan.
Was Kenya.
And now.
Na sasa.
If he admitted the church.
Ikiwa aliliingiza kanisa.
Into the Holy of Holies.
Katika patakatifu pa watakatifu.
Then what ought the church to be?
Basi kanisa lapaswa kuwa nini?
Holy people.
Watu watakatifu.
The church.
Kanisa.
Was admitted into that lugar. That location. That position.
Liliingizwa katika hiyo nafasi. Katika hiyo fursa.
Change of identity.
Kubadilishwa kwa kitambulisho.
If that is no known as Holy of Holies,
ikiwa hiyo inajulikana patakatifu pa watakatifu,
then the church for sure,
basi kanisa kwa hakika,
when the Lord brought forth the church from the cross,
wakati ambapo Bwana alitoa kanisa katika msalaba,
the church was ordained,
kanisa lilikuwa,
to be holy,
liwe takatifu.
That's why I said,
na ndio sababu nikasema,
as I begin this journey on the prophecy of the global economic crisis,
ninapoanza safari ya kutoa kwa unabii wa shida na utata wa kiuchumi kote kulimwenguni,
the prophecy of the rider of the black horse,
unabii wa mpanda farasi mweusi,
you will be able to see the highlight on apostasy,
utaweza kuona kule kunukuu kwa mwanguko wa imani.
You know the condition of the church in Europe,
unajua hali ya kanisa Europa,
the condition of the church in the US,
hali ya kanisa Marekani,
the condition in Africa also,
hali ya kanisa ya Afrika pia,
Asia, name it,
Asia itaje.
But listen to these precious people. Having read that,
ukishasoma hiyo,
I want to read a second scripture,
nataka nisome andiko la pili,
that will enlighten you,
ambayo itawatia nuru,
on the gravity,
ya uzito,
of the salvation,
ya wokovu,
that came about,
ambao ulitoka,
by the rupturing of this curtain,
katika kuchanika kwa pazia hii.
Hallelujah.
Hallelujah.
Turn with me now,
geuka pamoja nami sasa,
to the book of John,
katika kitabu cha Yohana,
John chapter 1 verse 29,
Yohana sura yake ya kwanza mstari wa 29,
John 1:29,
Yohana 1:29,
and he says,
na anasema,
the next day John saw Jesus coming,
siku iliyofuata Yohana alimwona Yesu akimjia.
Again, the next day John saw Jesus coming,
siku iliyofuata Yohana alimwona Yesu akimjia,
toward him and said,
akimwelekea akasema,
look, the Lamb of God,
tazama mwana kondoo wa Mungu,
who takes away the sin of the world,
achukuaye dhambi ya ulimwengu.
Listen, precious people,
sikiliza watu wa dhamani.
In the book of Exodus,
katika kitabu cha Kutoka,
Exodus chapter 12,
Kutoka sura ya 12,
the Lord, the God of heaven,
Bwana Mungu wa binguni,
he makes a definition there,
anapeana maelezo hapo,
he defines a very important thing there,
anaelezea kitu nyeti sana huko,
he defines the laws of sacrifice,
anaelezea sheria za dhabihu,
he says,
anasema,
that there are some laws that must govern sacrifice,
ya kwamba kuna baadhi ya sheria ambazo zinaongoza kutoa dhabihu,
but if one is going to sacrifice,
ya kwamba ikiwa mtu anaenda kutoa dhabihu,
if you are going to sacrifice,
ikiwa unaenda kutoa dhabihu,
before the Lord,
mbele za Bwana,
there are some laws that you must comply to,
kuna baadhi ya sheria ambazo lazima uambatane nazo,
and he says it in Exodus chapter 12,
na anasema katika kitabu cha Kutoka 12,
I'm reading verse 5,
ninasoma mstari wa 5,
step by step, precious people,
hatua kwa hatua watu wa dhamani,
I am discussing the law governing sacrifice,
ninazungumzia kuhusu sheria inayotawala kutoa dhabihu,
that eventually,
ambaye hatimaye,
you will understand the gravity of the salvation of the rupturing of this curtain,
utaelewa ule uzito wa wokovu unaotokana na kupasuka kwa ipasia.
Exodus chapter 12,
Kutoka sura ya 12,
I am reading now,
ninasoma sasa,
verse 5, he says,
mstari wa 5 anasema,
the animals you choose,
wanyama mtakao wachagua,
must be year old males,
lazima wawe wa kiume wa umri wa mwaka mmoja,
without defect,
wasiokuwa na dosari.
Step by step, I'm building for you this,
hatua kwa hatua ninawajengea hii.
Listen to this now,
sikiza hii sasa,
in John chapter 1 verse 29,
katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 10,
he says,
anasema,
behold the Lamb of God,
tazama mwana kondoo wa Mungu,
that takes away the sin of the world,
achukuaye dhambi za ulimwengu.
And yet when we go to Exodus,
na ili hali tunapoenda katika kitabu cha Kutoka,
we see from where that was derived,
tunaona kutoka mahali hiyo ilipotolewa,
there was a law already put in place,
kulikuwa na na sheria ambayo tayari ilikuwa imewekwa.
Governing sacrifice.
Ikiongoza dhabihu.
And what does the law say?
Na hiyo sheria yasemani.
That if you want to sacrifice before the Lord.
Ya kwamba ikiwa unataka kutoa dhabihu mbele za Bwana.
What does that law say?
Hiyo sheria yasemaje?
That law says.
Hiyo sheria inasema.
That the animals you choose.
Ya kwamba mnyama mtakaomchagua.
Must be without defect.
Lazima asiwe na dosari.
Nobody heard me.
Hakuna mtu aliyenisikia.
But listen to this.
Lakini sikiza
hii. He says there is a law.
Anasema kuna hiyo sheria.
That governs sacrifice.
Ambayo inaongoza kutoa dhabihu.
And he says that law.
Na anasema hiyo sheria.
It is an exacting law, exacting.
Ni sheria ya kufuata.
It is an exacting law, exact.
Ni sheria ile ya kufuata.
And it cannot be broken.
Na iwezi kufunjwa.
And that law says.
Na hiyo sheria inasema.
If you are going to sacrifice.
Ikiwa unaenda kutoa dhabihu.
Before Jehovah.
Mbele ya Yehova.
Then that animal.
Basi huyo mnyama.
That lamb.
Huyo mwana kondoo.
Must be without defect.
Lazima awe hana dosari.
Without deformity.
Asiwe na mawaa.
Without any ailment.
Asiwe na mawaa yoyote.
Without blemish.
Asiwe na lawama.
What I'm saying is this.
Kile nasema ni hiki.
To understand the gravity of that law.
Kuelewa uzito wa hiyo sheria.
I want to go to emphasize the exacting nature, the gravity, the perfectness of this law and the adherence to it.
Nataka kusisitiza uzito kule kwa uhalisi wa hii sheria na uzito wake.
And how the Lord demands that we adhere to that law.
Na jinsi ambavyo Bwana anatamani kwamba tuweze kutii hiyo sheria.
In other words,
kwa maneno mengine,
I am taking you a little bit here to understand the gravity of this law to the Lord, the law of sacrifice.
Ninawachukua mweze kuelewa uzito wa hii sheria, sheria ya dhabihu.
The book of Malachi chapter 1.
Kitabu ni cha Malaki sura ya kwanza.
The book of Malachi.
Kitabu ni cha Malaki.
That you may understand the gravity of this law of sacrifice.
Ya kwamba mkaweze kuelewa uzito wa hii sheria ya dhabihu.
Then I will be able now to move with you.
Alafu sasa nitaweza kusonga pamoja nanyi.
Into examining the prophecy of the black horseman.
Katika kuchunguza unabii wa mpanda farasi mweusi.
And to dig out the identity of the bride of Christ.
Alafu kuingia ndani katika kitambulisho cha bi harusi wa Kristo.
And you will see him highlighting apostasy.
Na mtaona akinukuu mwanguko wa imani.
But you will also see him exactly define who the bride is.
Lakini basi mtamuona akielezea bi harusi ni nani.
Malachi chapter 1.
Malaki sura yake ya kwanza.
I'm reading from verse 6 to verse 10.
Nasoma mstari wa 6 hadi wa 10.
And he says.
Na anasema.
A son honors his father.
Mwana umheshimu baba yake.
And a servant his master.
Naye mtumishi bwana wake.
If I am a father.
Kama mimi ni baba.
Where is the honor due me?
Iko wapi heshima ninayostahili?
If I am a master.
Kama mimi ni bwana.
Where is the respect due me?
Iko wapi heshima ninayostahili?
Says the Lord Almighty.
Asema Bwana mwenye nguvu.
It is you, O priests.
Ni ninyi makuhani.
Who show contempt for my name.
Mnaolidharau jina langu.
But you ask.
Lakini mwauliza.
How have we shown contempt unto your name?
Tumelidharau jina lako kwa namna gani?
Verse 7.
Mstari wa 7.
You place defiled food on my altar.
Mnatoa sadaka chakula kilichotiwa unajizi juu ya madhabahu yangu.
But you ask.
Lakini ninyi mnauliza.
How have we defiled you?
Tumekutia unajizi kwa namna gani?
By saying the Lord's table is contemptible.
Kwa kusema meza ya Bwana ni ya kudharauliwa.
Verse 8.
Mstari wa 8.
When you bring blind animals to sacrifice.
Wakati mletapo dhabihu wanyama walio vipofu.
Is that not wrong?
Je, hilo si kosa?
When you sacrifice crippled or diseased animals. Is that not wrong?
Mnapoleta dhabihu zilizo vilema au wanyama wagonjwa. Je, hilo si kosa?
Try offering them to your governor.
jaribuni kuvitoa kwa mtawala wenu.
Would he be pleased with you?
Je, angefurahiwa nanyi?
Would he accept you?
Je, atawakubali?
Says the Lord Almighty.
Asema Bwana mwenye nguvu.
Now implore God to be gracious to us.
Basi muombeni Mungu awe wa neema kwetu.
With such offerings from your hands, will he accept you?
Je, kwa sadaka kama hizo kutoka mikononi mwenu atawapokea?
Says the Lord.
Asema Bwana.
Verse 10.
Mstari wa 10.
Oh, that one of you would shut the temple doors.
Laiti moja wenu ungalifunga milango ya hekalu.
So that you would not light useless fires on my altar.
Ili msije mkawasha moto usiokuwa na faida juu ya madhabahu yangu.
I am not pleased with you.
Sina furaha nanyi.
Let me explain this carefully.
Wacha nieleze hii kwa umakinifu.
This is the gravity.
Huu ndio uzito.
The gravity of the exacting law.
Uzito wa hiyo sheria ya kusisitiza.
The law that defines sacrifice.
Sheria inayoelezea dhabihu.
The law that governs sacrifice.
Sheria ambayo inaongoza dhabihu.
And he says.
Na anasema.
That law says.
Hiyo sheria inasema.
That the animals you choose.
Ya kwamba mnyama mnayomchagua.
Must be without defect.
Lazima awe bila dosari.
And you see now the consequence of it.
Na unaona sasa matokeo yake.
When he says.
Wakati anasema.
That if you offer crippled or diseased animals.
Ya kwamba ikiwa mtatoa wanyama viwete ama wagonjwa.
The Lord becomes abhorred.
Bwana hawezi kuichukua.
And he says.
Na anasema.
Instead of lighting up those useless fires.
Badala ya kuwasha hiyo moto isiyofaa.
Before him.
Mbele zake.
That somebody had rather go.
Afadhali mtu aende.
Take the temple door.
Achukue lango la hekalu.
And slam it shut.
Na kulifunga.
Did you understand this?
Je, mnaelewa hii?
Step by step.
Hatua kwa hatua.
Now.
Sasa.
If that is the law that governs sacrifice.
Ikiwa hiyo ndio sheria basi inayoongoza dhabihu.
Then you begin to understand.
Basi unaanza kuelewa.
That the pronouncements in John chapter 1 verse 29.
Ya kwamba kutangazwa katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 29.
They are actually the calling of the Messiah.
Kwa hakika ni kuitwa kwa Masihi.
They are saying.
Wanasema.
That you are the Lamb.
Kwamba wewe ndiye mwana kondoo.
You are the lamb of sacrifice.
Wewe ndiye mwana kondoo wa dhabihu.
But if that is the scripture that pronounces his calling.
Hiyo ndiyo andiko ambalo linatangaza mwito wake.
Then in other words.
Basi kwa maneno mengine.
That scripture says.
Hilo andiko linasema.
You have measured up to the required law.
Wewe umepima hadi sheria inayohitajika.
You have measured to the requirement.
Umepima hadi vipimo vinavyohitajika.
You are fit to be the sacrifice.
Hiyo inapaswa kuwa dhabihu.
Let us move to the next one.
Wacha tuende kiwango kinginecho.
The next place is now.
Mahala pengine ni sasa.
When he is sacrificed.
Wakati ambapo anatoa dhabihu.
Let us see what happens.
Wacha tuone kinachotendeka.
Today your ministries will change.
Leo hii huduma zenu zitabadilika.
Even your salvation must change tonight.
Hata wokovu wenu lazima ubadilike leo.
Why?
Kwa nini?
Because the Lord is going to use me to bring unto you.
Kwa sababu Bwana anaenda kunitumia kuwaletea.
The gravity of that salvation.
Uzito wa huo wokovu.
And you are going to be shocked.
Na mnaenda kushangazwa.
Then why did I ever abuse it?
Basi kwa nini basi nikaitukana?
Can I get forward?
Je, naweza kusonga?
Let us see the processing of the sacrifice.
Wacha tuone kuendelezwa kwa hiyo dhabihu.
Turn with me the book of Isaiah.
Geuka pamoja nami kitabu cha Isaiah.
And there are so many scriptures.
Na kuna maandiko mengi.
But we are going step by step.
Lakini tunaenda hatua kwa hatua.
Step by step.
Hatua kwa hatua.
Isaiah 53.
Isaiah 53.
Isaiah 53 in Spanish. Isaiah 53.
Isaiah 53.
And he says.
Na anasema.
Who has believed our message?
Ni nani aliamini ujumbe wetu?
Or to whom has the arm of the Lord been revealed?
Na mkono wa Bwana umefunuliwa kwa nani?
Verse 2, Isaiah 53.
Mstari wa pili, Isaiah 53.
He grew up before him like a tender shoot.
alikuwa mbele yake kama mche mororo,
like a root out of dry ground,
kama mzizi katika inchi kavu.
And he says,
na anasema,
he had no beauty or majesty to attract us to him.
Hakuwa na uzuri wala utukufu wa kutuvutia kwake.
Nothing in his appearance that we should desire him.
Hakuwa na chochote katika kuonekana kwake cha kutufanya tumtamani.
He was despised and rejected by men.
Alitharauliwa na kukataliwa na wanadamu.
A man of sorrows.
Mtu wa huzuni.
And familiar with suffering.
Ajuaye mateso.
Like one from whom men hide their faces.
Kama mtu ambaye watu huficha nyuso zao.
He was despised.
Alitharauliwa.
And we esteemed him not.
Wala hawakumhesabu kuwa kitu.
Surely he took up our infirmities.
Hakika alichukua udhaifu wetu.
And he carried our sorrows.
Na akajitwika huzuni zetu.
Yet we considered him stricken by God.
Hata hivyo tulifikiri amepigwa na Mungu.
Smitten by him.
Amepigwa sana na yeye.
And afflicted.
Na kuteswa.
Verse 5 is also very good.
Mstari wa 5 pia ni mzuri sana.
But he was pierced.
Lakini alitobolewa.
For our transgressions.
Kwa ajili ya makosa yetu.
He was crushed.
Alichupuliwa.
For our iniquities.
Kwa maovu yetu.
The punishment that brought us peace.
Adhabu iliyotuletea sisi amani.
Was upon him.
Ilikuwa juu yake.
And by his wounds.
Na kwa majeraha yake.
We are healed.
Sisi tumepona.
Hallelujah.
Hallelujah.
Listen to this now.
Sikiza hii sasa.
I'm coming back.
Ninarudi.
I'm coming back to Isaiah.
Ninarudi katika kitabu cha Isaiah.
But listen to this first.
Lakini sikiza hii kwanza.
He's saying.
Anasema.
That when you look at the processing of the sacrifice.
Ya kwamba wakati unaona kule kuendelezwa kwa kutoa dhabihu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Catch this.
Ishike hii.
You will not get this elsewhere.
Hamutaipata hii mahala kwingineko kokote.
Because this is not popular.
Kwa sababu hii si ya kawaida.
He's saying this.
Anasema hivi.
That when he measured up to the benchmark, the requirements of the sacrifice.
Ya kwamba alipopima hadi kile kinachohitajika katika dhabihu.
And then he was processed, sacrificed.
Alafu alikuwa anaiendeleza ile dhabihu.
Then he says now.
Kisha anasema sasa.
That the process of sacrificing him.
Ya kwamba ile hatua ya kumtoa dhabihu.
He says.
Anasema.
Crushed him.
Alichupuliwa.
If you read from the Amplified,
ukisoma katika tafsiri ya Amplified,
and you read also from King James,
na usome pia tafsiri ya King James,
he says,
anasema,
he was bruised.
Alichupuliwa.
Pierced and bruised.
Alitopolewa na kuchipuliwa.
Wounded.
Akajeruhiwa.
Cut already.
Akakata.
He was already afflicted.
Tayari alikuwa ameteswa.
Bruised.
Amechipuliwa.
Pierced already.
Amechomwa.
And bruised.
Na kuchipuliwa.
And crushed.
Na kusiagwa.
And he says.
Na anasema.
That nothing in him that we should desire, admire.
Ya kwamba kuna kitu ndani mwake tunapaswa kutamani.
But when you go to Isaiah chapter 52.
Lakini unapoenda katika kitabu cha Isaiah 52.
Verses 13 to 15.
Mstari wa 13 hadi 15.
He becomes even more graphic.
Sasa anafanyika hata asiyevutia zaidi.
Again I said Isaiah 52.
Tena nasema Isaiah 52.
That's why I said I'm coming back to Isaiah.
Ndio sababu nilisema nitarejelea Isaiah.
Isaiah 52, 13 to 15.
Isaiah 52, 13 hadi 15.
Look at what he says.
Tazama kile ambacho anasema.
He says Isaiah 52.
Anasema Isaiah 52.
And we are reading from 13 to 15.
Na tunasoma mstari wa 13 hadi 15.
Step by step.
Hatua kwa hatua.
And then I'll bring you to the prophecy of the rider of the black horse.
Alafu nitawaleta katika unabii wa mwendeshaji farasi mweusi.
I am reading now.
Ninasoma sasa.
He says.
Anasema.
Isaiah 52, I'm reading 13, 15. He says, see my servant will act wisely.
Tazama mtumishi wangu atatenda kwa hekima.
He will be raised and lifted up and highly exalted.
Atatukuzwa na kuinuliwa juu na kukweza sana.
just as there were many who were appalled at him,
kama ambavyo walikuwa wengi walioshangazwa naye,
his appearance was so disfigured,
uso wake ulikuwa umeharibiwa sana,
beyond that of any man,
zaidi ya mtu yeyote,
and his form,
na umbo lake,
mad beyond human likeness,
kuharibiwa zaidi ya mfano wa mwanadamu.
Now,
sasa,
he went to define the law of sacrifice.
Yeye alienda kuelezea sheria ya kutoa dhabihu.
That must be fulfilled, observed.
Ama ni lazima itimizwe.
During sacrifice.
Wakati wa kutoa dhabihu.
And then John 1:29 he said, "You are the lamb."
Kisha Yohana 1:29 akasema wewe ndio mwana kondoo.
Which means he fulfilled that requirement.
Na yeye anamaanisha litimize hiyo hitaji.
And the requirement was without defect.
Na hiyo hitaji ilikuwa pasipo na mawaa.
And now we have seen when he goes to the cross.
Na sasa tunaona anapoenda kwenye msalaba.
That he is bruised.
Ya kwamba yeye anachimbuliwa.
And pierced.
Na anadugwa.
And deformed.
Na anaharibiwa sura.
Isaiah 52 now says disfigured.
Isaiah 52 sasa inasema ameharibiwa uso wa
Emban, meaning destroyed.
Kamili kumaanisha ameangamizwa.
And he said he did not even look like a human being anymore.
Na inasema hata kuonekana kama mwanadamu mara tena.
So that is really disfigured.
Hivyo basi hiyo ni kuondolewa umbo lake kamili.
Okay, now.
Sasa
I want now to bring you to the reality of the day.
Ningependa kuleta katika ukweli wa siku.
Let us now turn to the book of Hebrews.
Sasa hivi tuende katika kitabu cha Waebrania.
Chapter 6.
Mlango wake wa 6.
Verses 4 to 6.
Mstari wa 4 hadi wa 6.
Step by step, pastors.
Hatua kwa hatua, wachungaji.
You must catch this.
Lazima mpate haya.
Hebrews chapter 6.
Waebrania 6.
Verses 4 to 6.
Ni mstari wa 4 hadi wa 6.
He says,
anasema,
Hebrews 6:4-6.
Waebrania 6:4 hadi 6.
He says it is impossible.
Anasema haiwezekani.
If I were you,
ikiwa ningekuwa wewe,
and I meet the word impossible,
na nikutane na hilo neno haiwezekani,
I would underline it.
Ningeipigilia kistari.
He says it is impossible.
Anasema haiwezekani.
For those who have once been enlightened,
kwa wale ambao tayari washatiwa nuru,
who have tasted the heavenly gift,
walioja karama ya mbinguni,
who have shared in the Holy Spirit,
wameokwisha kushiriki katika Roho Mtakatifu,
who have tasted the goodness of the word of God,
wale ambao wameoja uzuri wa neno la Mungu,
and the powers of the coming age,
na nguvu za wakati ujao,
if they fall away,
wakisha kuanguka,
to be brought back to repentance,
kurejeshwa katika toba,
because to their loss,
kwa kuwa katika kupotea kwao,
they are crucifying the Son of God all over again,
wanamsulubisha mwana wa Mungu mara tena,
and subjecting him,
na kumdulisha yeye,
to public disgrace,
kwa aibu ya adharani,
to public shame,
kwa aibu ya adharani.
There is another scripture that reemphasizes this.
Kuna andiko lingine ambayo inatilia tena mkazo haya.
In the book of 2 Peter.
Katika kitabu cha Petro wa pili.
2 Peter chapter 2.
Petro wa pili mlango wake wa pili.
Verses 19 to 22.
Mstari wa 19 hadi 22.
2 Peter.
Ni Petro wa pili.
Chapter 2.
Mlango wa pili.
19:22.
19 hadi 22.
Step by step, right?
Hatua kwa hatua, sivyo?
He says from verse 19, 2 Peter chapter 2.
Anasema kwanza mstari wa 19, Petro wa pili, mlango wa pili.
They promised them freedom.
Huahidi uhuru.
While they themselves are slaves of depravity.
Hili hao wenyewe wamenaswa katika ufisadi.
For a man is a slave of whatever has mastered him.
Kwa maana mtu ni mtumwa wa kitu chochote kilichomtawala.
If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ,
ikiwa wameukimbia upotovu wa dunia kwa kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo,
and are again entangled in it and overcome, they are worse off at the end than they were in the beginning.
Kisha wakanaza tena na kushindwa, hali yao mwisho ni mbaya zaidi kuliko ile ya kwanza.
It would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known it, then to turn their backs on the sacred command that was passed on to them.
Ingelikuwa afadhali kwao kama wasingelijua kamwe njia haki kuliko kuijua kisha wakayacha ile amri takatifu waliokabidhiwa.
Of them the proverbs are true. A dog returns to his vomit, and a sow that is washed goes back to wallowing in mud.
Inatukia kwao sawa sawa na ile midali ya kweli isemayo, mbwa amearudia matapishi yake mwenyewe. Tena nyingine nasema, guruwe aliyeoshwa amerudia kugagaa matopeni.
The law of sacrifice.
Ni sheria ya kutoa dhabihu.
I am reading the last one, then I explain.
Ninasoma ya mwisho, alafu nitaelezea.
The warning, right?
Onyo, sivyo?
And he says, the book of Hebrews chapter 10, verse 26 to 31.
Anasema katika kitabu cha Waebrania mlango wa 10, mstari wa 26 hadi 31.
And he says this.
Anasema haya.
If we deliberately keep on, if I were you and I meet the word deliberately, I underline.
Ikiwa ningalikuwa wewe na nipati lo neno kimakusudi ningalipikia mstari.
He says.
Inasema.
If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth.
Ikiwa tukiendelea kutenda dhambi kimakusudi baada ya kuipokea ile ufahamu ya ukweli,
no sacrifice for sins is left.
Hakuna dhabihu ya dhambi tena iliyobaki.
Now if I were you.
Ikiwa basi ningalikuwa wewe.
Where he says no sacrifice for sins is left, I underline the whole phrase.
Anaposema kukubaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, ningepigia kistari hiyo tamko, hiyo sentence yote.
And he says verse 27.
Anasema katika mstari 27.
But only a fearful expectation of the judgment and of raging fire that will consume the enemies of God.
Lakini kinachobaki ni kungoja kwa hofu hukumu ya moto wakao utakaoangamiza adui za Mungu.
Anyone who rejected the law of Moses,
yeyote aliyekataa sheria ya Mose,
died without mercy on the testimony of two or three witnesses.
Alikuwa pasipo huruma kwa ushahidi wa watu wawili au watatu.
How much more severely do you think a man deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot?
Je, mnadhani ni adhabu kali kiasi gani anastahili kupewa mtu aliyemkanyanga mwana wa Mungu chini ya nyayo zake?
Who has treated as an holy thing the blood of the covenant that sanctified him, and who has insulted the spirit of grace?
Yeye aliyeifanya damu ya agano iliyomtakaza kuwa kitu najisi na kumtendea maovu roho wa neema.
For we know him who said, it is mine to avenge.
Kwa kuwa tunamjua yeye aliyesema, kulipiza kisasi ni juu yangu.
I will repay, and again the Lord will judge his people.
Mimi nitalipiza, na tena asema, Bwana atawahukumu watu wake.
It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God.
Ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai.
Let me explain the three scriptures.
Hebu nieleze haya maandiko matatu.
You have seen the law that governs sacrifice.
Umeona sheria ambayo inatawala dhabihu.
That must be perfect.
Ambayo ni lazima iwe kamilifu.
And he says must be without defect.
Na nasema lazima iwe pasipo na mawa.
Must be perfect.
Lazima iwe kamilifu.
And then he says here.
Kisha hapa nasema.
In Malachi 1 verse 6 to 10.
Katika Malaki moja mstari wa 6 hadi 10.
That when you bring the crippled animals.
Wakati utakapoleta wanyama ambao wamelemaa.
And disease sacrifice.
Na dhabihu ambayo inagonjwa.
He says Oh, how I wish somebody can go and shut that door.
Anasema laiti gani naomba mtu angeenda pale afunge hilo lango.
And now you see here.
Na hapa sasa unaona.
The condition of the church being raised here.
Hali la kanisa ikiinuliwa hapa.
He is warning on the abuse of the grace.
Yeye anawaonya kuhusu matukano ya neema.
Look at this now.
Tazama haya sasa.
When you look from this side.
Utakapoangalia kutoka upande huu wa nyuma.
And you see the abuse of the grace.
Na uone matukano ya neema.
On this side.
Upande huu.
The grace of God.
Neema ya Mungu.
That is abused.
Ambayo inatukanwa.
There is the reflection of it.
Basi kuna onyosho kama ule wa kio upande ingine.
It is equal to apostasy.
Iyo inalingana kamili na mwanguko kutoka kwa imani ya kweli.
When you look at it carefully, the other side of it says it is actually called apostasy.
Ukiangalia kwa uangalifu upande ule mwingine nasema hakika inaitwa kuanguka kutoka kwa imani alisi.
Let me repeat this now.
Wacha nirudie haya sasa.
When you look at the abuse of the grace is talking about.
Ukiangalia matukano ya neema ambaye anazungumzia ha.
When you are abusing the grace.
Wakati unatukana neema.
He says it is a fall.
Anasema ni mwanguko.
A fall away from the truth.
Mwanguko kutokana na ukweli.
And this is what he is defining here.
Na haya ndio anaelezea hapa.
If you look at the first scripture, Hebrews chapter 6, 4 to 6.
Ukiangalia katika andiko la kwanza Waebrania mstari wa 6 4 hadi 6.
Again, Hebrews chapter 6, 4 to 6.
Tena Waebrania 6 4 hadi 6.
What is defining there?
Kile ambacho anaelezea pale.
He says, if we have received the knowledge of the truth, we are enlightened.
Anasema kama tumepokea ufahamu wa ukweli, tumetiwa nuru.
And we have received the heavenly gift.
Na tumepokea kipawa cha mbinguni.
And the Holy Spirit.
Na Roho Mtakatifu.
And we are aware of the powers of the coming age.
Na tunatambua nguvu za nyakati zijazo.
Like what we saw here.
Kama yale tuliona hapa.
We saw a little taste of the power of the coming age of the Messiah.
Tuliona tukaoja kidogo ya nguvu ya Masihi ambaye anakuja.
The powers of the coming age of the Messiah.
Nguvu za nyakati zijazo za Mesihi.
When disease,
wakati magonjwa,
will cease to hold a stronghold on the church.
Zitakoma kuwa na ngome la kushikilia kanisa.
When disease,
wakati magonjwa,
will stop kidnapping, hijacking, subjugating the church.
Litakoma kushika nyara, kuteka kanisa.
When the church will be delivered,
wakati kanisa litakombolewa.
Look at this now.
Tizama ya sasa.
Who are those he's talking about?
Je, ni kina nani hawa anazungumzia?
It is the church.
Ni kanisa.
That is the church he's describing there.
Ni kanisa ambayo anaelezea pale.
And it's so unfortunate.
Na ni ya kustajabisha sana.
Because he's describing the church that has even received the Holy Spirit.
Kwa kuwa anaelezea kanisa ambalo hata limempokea Roho Mtakatifu.
He says after receiving the gift of the Spirit.
Anasema baada ya kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu.
The knowledge of the truth.
Kuelewa kwa ukweli.
Being enlightened by the word.
Na limepewa nuru.
And then we fall.
Kisha tunaanguka.
He says to your loss.
Anasema kwa kupotea kwenu.
First of all he says no sacrifice for sin is left for you.
Mwanzo kabisa anasema mna dhabihu ya dhambi imesalia kwenu.
Again, listen to this now.
Tena sikiza haya sasa.
And I said,
na nilisema,
if you meet no sacrifice for sin, you underline it.
Ukipata pale ambapo imeandikwa mna dhabihu ya dhambi, unapiga kistari.
And he says, if we do that,
na nasema tukifanya hivyo,
if we receive this novel truth,
tukipokea ukweli wa staha maalumu,
this precious salvation,
huu wokovu ambao ni wa dhamani,
and then fall,
kisha tuanguke,
away from this truth,
kutoka na huu kweli,
because we abuse the grace,
kwa kuwa tunaitukana ile neema,
he says,
anasema,
then no more sacrifice is available for you.
Basi hamna tena dhabihu ambayo itapatikana kwako.
Why is he saying so?
Bwana aseme hayo.
He is driven by the law.
Yeye ameongozwa na sheria.
The law of sacrifice.
Sheria ya dhabihu.
Because the law of sacrifice.
Kwa kuwa sheria ya dhabihu.
Is written by the Lord.
Imeandikwa na Bwana.
And the Lord must obey it.
Na lazima Bwana akaitii.
Respect it.
Aiheshimu.
Observe it.
Akaitimize.
Because he wrote it.
Kwa kuwa aliandika.
Otherwise he would be a liar.
Hivyo basi atakuwa ni mwongo.
But the law says.
Lakini sheria inasema.
That has to be without defect.
Lakua ni lazima asiwe na mawaa.
Without blemish.
Asiwe na lawama.
Without deformity.
Asiwe na kuharibika.
And now he went already.
Na sasa alienda tayari.
And he was offered.
Na yeye akatolewa.
Without blemish.
Pasipo na lawama.
But the processing line.
Lakini hile kistari cha hatua.
On the other side of the processing line.
Upande ule mwingine wa hizo hatua za kuitengeza.
He came out blemished.
Yeye alitoka pale pasipo na mawaa.
He came out bruised.
Alitoka pale amechimuliwa.
That means he cannot go back to the cross.
Hiyo inamaanisha hawezi karudi tena msalabani.
That means.
Hiyo inamaanisha.
Jesus cannot go back.
Yesu hawezi kurudi.
He will not go back to Calvary.
Yeye hatarudi Calvary.
Because he will not meet the requirement of the law.
Kwa kuwa yeye sasa ataweza kutimiza mahitaji ya sheria.
The law requires.
Torati inahitaji.
That he be without defect.
Ya kwamba yeye asiwe na lawama yoyote.
But when he went to die for you.
Lakini wakati alienda kukufia wewe.
He received deformity.
Yeye alipokea kuharibiwa.
He was disfigured.
Yeye alitolewa umbo lake.
He was mad.
Yeye aliharibiwa sura.
And crushed. And so now if he tries to go back,
na hivyo basi sasa akijaribu kurudi,
he cannot be allowed.
Hawezi kuruhusiwa.
Because he cannot meet the requirement of that law.
Kwa sababu sasa ataweza kutosheleza hitaji ya sheria.
I told you.
Niliwaambieni.
That we are going to see the gravity of the salvation.
Ya kwamba tunaenda kuwa na uzito ya wokovu.
When the salvation we received ruptured the curtain.
Wakati ule wokovu tuliupokea ulichana ukapasua ile pazia.
And he admitted us into the holy of holies.
Na yeye akatuingiza sisi katika patakatifu patakatifu.
And now the question becomes.
Sasa hivi swali linakuwa.
What is the church in Angola doing outside the holy of holies?
Je, kanisa pale Angola linafanya nini nje ya patakatifu patakatifu?
What is the church in Italy doing?
Kanisa Italy inafanya nini?
Outside the holy of holies.
Nje ya patakatifu patakatifu.
Because he admitted you.
Kwa sababu alikuingiza wewe.
Then because you are from Egypt.
Na kwa kuwa wewe umetoka Misri.
But Lord, we used to miss the cucumbers.
Lakini Bwana tulikuwa tunakosa yale matango.
Lord, we used to miss the pots of meat.
Bwana tulikuwa tunakosa zile nyungu za nyama.
At this time I would be carrying hot bread from my neighbors.
Wakati usasa ningekuwa nimebeba masahani ambayo na moto kupeleka kwa jirani zangu.
And you went back to Egypt.
Na ulirudi Misri.
He says.
Anasema.
What are you doing there?
Unafanya nini hapo?
When you are already raptured.
Wakati tayari umeenda kuliwa.
Into the holy of holies.
Kuingia katika patakatifu patakatifu.
That is the holy place.
Hapo ni mahali patakatifu.
Where the church was placed by the Lord.
Ambapo kanisa liliwekwa na Bwana.
But I'm wondering why.
Lakini nashangani kwa nini?
When you look at the church in Nigeria.
Ukiangalia kanisa Nigeria.
The church in the Netherlands.
Kanisa kule Netherlands.
The church in Spain.
Kanisa
in Sweden.
In
Slovakia.
Slovakia.
In Texas.
Texas.
Virginia.
Virginia.
Oklahoma.
Oklahoma.
In Tulsa.
Kule Tulsa.
The church everywhere globally in Kenya.
Kanisa popote katika mataifa Kenya.
Tanzania, Uganda.
Tanzania, Uganda.
You see the church.
Unaona kanisa
saying
ikisema
I am inside the holy of holies.
Nimo ndani ya patakatifu patakatifu.
But I say just a moment, let us reason together.
Lakini nasema ngoja kidogo, acha tujibizane.
You say to me you are inside the holy of holies?
Wewe unaniambia uko katika patakatifu patakatifu?
It is not for saying.
Si ya kusema tu.
It is for living.
Ni ya kuishi.
Because
kwa sababu
I don't want you to write on your back.
Sitaki uandike katika mgongo wako.
Citizen of holy of holies.
Raia wa patakatifu patakatifu.
And walking with it.
Na unatembea nayo.
He says.
Anasema
that you worship the Lord with your life.
Ya kwamba unamwabudu Bwana na maisha yako.
So it depends on the following.
Hivyo basi inategemea yafuatayo.
How you are living your life.
Jinsi unaishi maisha yako.
As a church.
Kama kanisa.
As the body of Christ.
Kama mwili wa Kristo.
As a Christian.
Kama Mkristo.
And he says.
Na nasema.
Look at this now.
Angalia ya sasa.
He's talking about a fallen church. Listen to what I'm saying here. The Lord has been speaking to me quite a bit for some years now. About the servants of the Lord globally. All over the earth. The number ones of this world. Private aeroplanes. And name it. And in those dreams, the Lord shows me things going on. And he tells me.
Kisha ananiambia,
God tell him to repent.
Enda ukamwambie yeye hatubu.
And at times he says.
Na wakati mwingine anasema,
God tell him, let us prepare the church for Christ.
Enda ukamwambie yeye wacha tuliandae kanisa kwa Kristo.
For the Messiah.
Kwa ajili ya Mesihi.
And in the dream you can see they refuse. They say no, we don't want.
Na katika hiyo ndoto unaona wanakataa, wanasema hatutaki.
When you look at the church of Christ globally.
Unapoliangalia kanisa la Kristo katika mataifa yote.
Then the Lord is justified.
Basi Bwana hana uhaki.
To decree Hebrews chapter 6.
Kutangaza Waebrania mlango wa 6.
Verses 4 to 6.
Mstari wa 4 hadi wa 6.
Because he says.
Kwa sababu anasema.
Jesus breathed out his life. He gave it up. He gave out his life.
Yesu alitoa maisha yake. Alitoa. Alipeana.
He gave to you that you may be purchased into the Holy of Holies.
Alipeana kwako ili ukanunuliwe kuingia katika patakatifu, patakatifu.
And then for you,
na kisha kwako,
you decided to go back.
Ukaamua kurudi.
And in Hebrews chapter 10 he says, it is a horrendous thing, in Spanish is more powerful. Horrenda cosa. It's a horrendous thing to fall in the hands of the living God.
Katika Waebrania anasema, ni kitu cha kutiisha kuanguka katika mikono ya Mungu.
Judging you.
Akikuhukumu wewe.
It's a horrendous thing to fall in the hands of the living God.
Ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai.
But listen to this now.
Lakini sikize haya sasa.
He's talking about the body of Christ.
Ananena kuhusu mwili wa Kristo.
That was delivered.
Ambao ulikombolewa.
Anointed with the Holy Spirit.
Ukatiwa upako wa Roho Mtakatifu.
And they went back.
Na wakarudi.
They are now anointing homosexual bishops.
Sasa hivi wanawatia mafuta maaskofu ambao ni mashoga.
Don't be surprised.
Usishangazwe.
Because.
Kwa sababu.
When you are a Christian in this stadium here.
Ukiwa wewe ni Mkristo katika uwanja huu hapa.
Worshiping in holiness.
Ukiabudu katika utakatifu.
And then you begin to lust at women when you go back home.
Kisha uanze kuwatamani wanawake unaporudi nyumbani.
Homosexuality equals to that one also.
Hujue ushoga unalingana na hiyo pia.
It is also called sexual sin.
Pia inaitwa uasherati.
So don't tell me you are surprised. When you go back to your homes and you begin lusting at men, lusting at women.
Unaporudi katika nyumba zenu, uanze kuwatamani wanaume, kuwatamani wanawake.
You are the same as somebody who has been anointing homosexuals.
Wewe ni pamoja na ule mtu ambaye amekuwa akiwatia mafuta mashoga.
Because you have subscribed to sexual sin.
Kwa sababu wewe umejitiisha kwa dhambi ya washirati.
And that is why the Lord is directing this question to you.
Na ndio sababu Bwana analeta hili swali kwako wewe.
He is saying,
alisema,
what are you doing out there?
Unafanya nini hapo nje?
And yet I rapped at the curtain.
Hii ni hali nilipasua pazia.
I lost my life. I breathed it out.
Nilipoteza maisha yangu. Nilitoa nje.
I gave it out.
Nilitoa nikipeana.
To you.
Kwako wewe.
The Son of the Living God Himself.
Mwana wa Mungu aliye hai binafsi.
We don't know where eternity begins.
Hatujui umilele unaanza wapi.
But from eternity.
Lakini tangia umilele.
He had never been separated from the Father.
Hajawahi tenganishwa na baba yake.
But on that day.
Lakini siku hiyo.
He breathed out.
Yeye alitoa ile pumzi.
And he gave it to you. But listen to this.
Lakini sikiza haya.
He was without blemish.
Alikuwa hana mawa.
Without defect.
Yeye hakuwa na dosari.
The King of Glory.
Mfalme utukufu.
He came without sin.
Alikuja bila dhambi.
But look at this now.
Lakini tazama haya sasa.
He was blemished because of you.
Alitiwa lawama kwa sababu yako.
Because of you now, he has blemish.
Kwa sababu yako wewe sasa anayo lawama.
And I shared with you those who know.
Na nilishiriki nanyi wale ambao mnajua.
That in one of the visions when he appeared in the sky.
Kati ya yale maono ambayo alijitokeza kwenye anga.
The first thing he did, he showed me the nail pierce.
Kitu cha kwanza alifanya ni kuonesha mkono ambao ulipigwa msumari.
And so look at that.
Hivyo basi angalia hayo.
He is no longer without blemish.
Yeye sasa hako tena bila mawa.
He carried the blemish for you.
Alikubebea lawama.
Now he cannot even go back to the cross.
Sasa hivi hataweza karudi msalabani.
To fulfill the law of sacrifice.
Kutimiza sheria ya kutoa dhabihu.
So why would you waste this salvation we got?
Hivyo basi kwa nini upoteze huo wokovu ambao ununua?
Why would you now abuse the salvation at Calvary?
Hivyo basi kwa nini utusi wokovu wa Calvary?
Look at this somebody.
Angalia haya mtu.
When he was thirsty on the cross.
Wakati aliona kiu pale msalabani.
They gave him vinegar from wine.
Walimpatia vinegar ambayo inatoka kwa divai.
And they put in a sponge.
Na wakaweka kwenye sponge.
And they put on him.
Ndio wakamwekelea katika kinywa chake.
In the mouth.
Katika kinywa chake.
He was very thirsty.
Alikuwa ameona kiu sana.
Because he had lost body fluids and blood.
Kwa sababu alikuwa amepoteza damu na maji ya mwili.
But he was abused, given vinegar which is from wine.
Lakini akatusiwa kwa sababu alipatiwa siki inayotoka kwa divai.
And then he was contaminated.
Hivyo basi akachafuliwa.
He was actually defiled.
Hakika alinajisiwa.
Can you imagine the King of Glory, the Lamb without defect?
Wewe fikiria, mfalme wa utukufu, mwana kondoo asiye na lawama.
Now he has defect.
Sasa akona lawama.
He cannot go back to the cross.
Hawezi akarudi msalabani.
So the question then becomes.
Hivyo basi swali linafanyika basi.
Why is the church abusing this grace?
Bona kanisa linatukana hili neema?
Because this grace was won once.
Kwa sababu hii neema ilikuwa mara moja, moja tu.
He purchased for us this grace once with his life.
Alitununulia hii neema mara moja tu na maisha yake.
And this is the only time it is here.
Na ndio wakati wa kipekee inapatikana hapa.
He cannot go back to the cross.
Hawezi karudi tena msalabani.
So why would the church be in sin now?
Hivyo basi kwa nini kanisa liwe katika dhambi sasa?
Because the pronouncements are clear, the judgment.
Kwa kuwa matangazo hukumu ziko wazi.
But what do you see coming forth from there?
Lakini nini unaona kijitokeza pale?
He says other than the expectation of the judgment of God.
Anasema kando na matarajio ya hukumu ya Mungu.
And of raging fire.
Na moto ambao unakula.
That will consume the enemies of God.
Ambao utawateketeza adui wa Mungu.
Which means when you abuse this grace.
Inamaanisha unapotukana neema hii.
There is no other sacrifice. There is no forgiveness.
Hamna dhabihu nyingine yoyote. Hamna msamaha.
No, you did not hear me.
Hamjanisikia nyinyi.
He said,
alisema,
there is no more repentance available to them. I read it there.
Nilisoma pale. Hamna toba tena kwa watu.
If they deliberately keep on sinning.
Ikiwa kimakusudi wataendelea kutenda dhambi.
And then he classifies them in one fold, the enemies of God.
Kisha ananaweka wao katika kundi moja, maadui wa Mungu.
Listen, precious people.
Sikizeni watu wa damani.
What is the Lord saying here?
Bwana anasema nini hapa?
He's saying.
Anasema.
That there is zero tolerance to apostasy.
Hakuna kupatana kwa vyovyote na mwanguko kutoka kwa imani ya kweli.
Oh, you see, we are the whichever church.
Unajua sisi ni wa kanisa lolote lile.
You know, we have been largely classified as apostate.
Unajua sisi tumewekwa sana kama kanisa ambalo limeanguka kutoka kwa imani ya kweli.
Why would you be there?
Bona uwe pale.
When he's saying.
Wakati alisema.
Either through this curtain that ruptured.
Aidha kupitia pasia iliyopasuka.
Or there is no salvation.
ama kuna wokovu.
And he's saying
na anasema
that he does not take apostasy lightly.
Ya kwamba yeye hauchukui kuangua kutoka kwa imani ya kweli kimzaha.
Because he says.
Kwa anasema.
Look at this somebody.
Angalia haya mtu.
He says it would have been better for you not to have known the way of truth.
Anasema ingalikuwa bora kwako wewe kukua ungejua ukweli.
It would have been better never to have known the way of righteousness.
Ingekuwa bora kwako kama kamwe aungejua njia ya uhaki.
Than to know it and dump it.
Kuliko kuijua na kuitupilia mbali.
And he says.
Na anasema
it is like a dog that has vomited goes to eat vomit.
Ni kama vile mbwa ambaye ametapika anarudi kuyala yale matapishi.
The description the Lord gives.
Maelezo ambayo Bwana anatoa
is not friendly.
Haipendezi.
Can I read one more scripture?
Nisome andiko moja.
Then I'll link it to you on the black horse.
Kisha ndailinganishe nayo kwako kwa farasi mweusi.
The book of Deuteronomy.
Kitabu cha Kumbukumbu la Torati.
Again, listen to me, precious people.
Tena nisikize mimi watu wa thamani.
I am reading these scriptures to you.
Ninasoma haya maandiko kwenu.
Very much aware.
Nikijua vema kabisa.
That some churches.
Ya kuwa makanisa mengine.
Will shy away.
Wataongopa.
They will actually not read for you this.
Hakika watawasomea haya.
Because they say, you know, that's you're beating the sheep quite hard, you know. We need to tone it down because we are living in a new generation, a postmodern era.
Unajua watasema, unajua hiyo ni kali sana, utapiga kondoo sana, unapaa kuizusha chini kidogo, unajua tunaishi katika kisazi cha sasa.
You know, today the Lord does not look at the dressing, He looks at the heart. He just looks at the heart, only the heart. You know, they will say anything to get away with this. But this is biblical truth.
Lakini hii ni ukweli wa Biblia.
Meaning,
kumaanisha,
it must be fulfilled one day.
Lazima itimize siku moja.
You like it or not.
Upende usipende.
There will not be any consultation.
Hakutakuwa na mashauriano.
It will just be fulfilled.
Itatimizwa tu.
You see the gravity of apostasy in the church?
Unaona uzito mwangu kutoka kwa imani ya kweli kanisani?
This has to be emphasized this year.
Lazima hitiliwe mkazo mwaka huu.
Deuteronomy chapter 13.
Kumbukumbu ya Torati mlango wa 13.
That you may know.
Ili mpate kujua.
That all away from the beginning.
Ya kwamba kuanzia mwanzo pale.
God has no tolerance to apostasy.
Mungu hana kupatana kokote kukubaliana na mwanguko kutoka kwa imani ya kweli.
And the God of Israel whose oracles I'm going to read now in Deuteronomy.
Na Mungu wa Israeli ambao mausio yake hapa naenda kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati.
He is also the same God you worship.
Ni Mungu huyo huyo ambaye tunamwabudu.
Oh yes.
Ni kweli.
He is the same unless you're worshiping another.
Ni yule yule ijapokuwa unamwabudu mwingine.
He is the same God you worship.
Ni Mungu yule yule ambaye unamwabudu wewe.
So the requirements stay.
Hivyo basi hao mahitaji yamebaki.
Deuteronomy
Kumbukumbu ya Torati
13.
13.
In verse 12 to 18.
Mstari wa 12 hadi 18.
Deuteronomy 13.
Kumbukumbu la Torati 13.
I am reading now.
Ninasoma sasa.
He says,
anasema,
if you hear it said about one of the towns the Lord your God is giving you to live in, that wicked men have arisen among you and have led the people of their town astray, saying, let us go and worship other gods, gods you have not known.
Kama mkisikia ikisemwa kwamba moja ya miji ambayo Bwana Mungu wenu amewapa mkae ndani yake, wanaume waovu wameinuka miongoni mwenu na wamepotosha watu wa mji wakisema, twendeni tukaabudu miungu mingine, miungu ambayo hamkuifahamu.
Then you must inquire.
Basi itakubidi kuuliza.
Probe.
Kupima.
and investigate it thoroughly.
Na kuichunguza kwa makini.
Did you hear the three things?
Je, umesikia hayo matatu?
He says, then you must. He said, you must inquire.
Anasema, lazima kuuliza.
Probe.
Kupima.
And investigate it thoroughly.
Na kuichunguza kwa makini.
And he says down here.
Na hapo chini anasema.
And if it is true.
Na kama ni kweli.
And it has been proved.
Na imedhibitishwa.
That this detestable thing has been done among you.
Kwa hayo mambo machafuzi yametendeka katika dienu.
Meaning now you have some evidence in your hands.
Kumaanisha sasa kuna ushahidi fulani mikononi mwako.
That this detestable thing has been done among you.
Ya kuomba machukizo haya yametendwa miongoni mwenu.
Verse 15.
Mstari wa 15.
You must certainly.
Ni lazima kwa haraka.
Put to the sword.
Mkweke kwa upanga.
All who live in that town.
Mwawa kwa upanga watu wanaishi katika mji ule.
Destroy it completely.
Uangamize kabisa.
Both its people.
Pamoja na watu wake.
And its livestock.
Na mifungo yake.
Gather all the plunder of the town.
Kusanyeni nyara zote za mji.
Into the middle of the public square.
Katika uwanja wa wazi.
And completely burn the town and all its plunder as a whole burnt offering unto the Lord your God.
Na kuchoma mji kabisa pamoja na nyara zake zote kama sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana Mungu wenu.
It is to remain a ruin forever.
Utabaki kuwa magofu milele.
Never to be rebuilt.
Na hautawahi jengwa tena.
None of those condemned things shall be found in your hands.
Hakuna kimoja kati ya hizo vitu vilivyolaniwa kitakachokuwa mikononi mwenu.
So that the Lord will turn from his fierce anger, he will show you mercy, have compassion on you, and increase your numbers as he promised.
Ili Bwana ageuze hasira yake kali. Hata wahurumia na kuwa rehemu, pia kuongoza idadi yenu, kama alivyo waidi baba zenu.
Listen to this now.
Sikiza haya sasa.
Let me explain this.
Ebu nieleze haya.
Over here.
Hapa.
The God of Israel that you worship.
Mungu wa Israeli tunayemwabudu.
He says.
Anasema.
That here is the way I have led you.
Ya kwamba hii ndio njia ambayo nimewaongoza.
And I've told you, follow this way.
Na nimewaambia nifuateni hii njia.
This will be the way of worship.
Hii ndio itakuwa njia ya kuabudu.
If you want to sacrifice.
Ukiwa unataka kutoa dhabihu.
This is the way.
Basi hii ndio njia.
And then he says now.
Kisha sasa nasema.
However.
Hata hivyo.
If you hear.
Ikiwa utasikia.
That some men have arisen among you.
Ya kwamba watu fulani wamenuka katikati mwenu.
In these towns.
Katika miji hii.
That the Lord your God is giving you to live in.
Ambaye Bwana Mungu wenu anawapatia kuishi.
And they have begun to lead people astray.
Na wameanza kuwapotoza watu.
Everybody focus on me now.
Kila mtu mwangalie nabii wa Bwana sasa.
I am going to walk like this and I will say I am going to heaven.
Nitaenda kutembea hapa hivi na niseme naenda mbinguni.
I am walking now.
Ninatembea sasa.
I'm going to heaven.
Naenda mbinguni.
But then.
Lakini hata hivyo.
I am going to walk another walk.
Ninatembea mtembeo mwingine.
Going to heaven.
Nikienda mbinguni.
But led astray.
Lakini napotozwa.
Two different destinations.
Hiyo iko na hatima mbili tofauti kabisa.
Two different destinations.
Ni hatima mbili tofauti kabisa.
If you hear that some men have risen among you.
Ukisikia kuwa watu fulani wameinuka juu yenu.
In the towns I've given you.
Katika hiyo miji ambayo niwapeni nyinyi.
And they have led people astray.
Na wamepotoza watu wengine.
Go to that town.
Basi enda kwa mji.
You must first of all, he said, inquire.
Kwanza kabisa uli.
Probe.
Ukatime.
And investigate it thoroughly.
Na ukaichunguza kwa makini.
Number four is thoroughly.
Nambari nne ni kwa makini.
And he said, and if you find that it is true.
Na anasema ikiwa utapata ni kweli.
That detestable act has happened in those towns, your towns.
Ya kwamba hiyo machukizo imetendeka katika miji yenu.
Take the sword.
chukua upanga.
And head to that town.
Na ukaende kwa mji.
And when you enter that town.
Na unapoingia kwenye mji.
Don't ask questions.
Usije ukauliza maswali.
Because now you have the evidence.
Kwa kuwa sasa una ushahidi.
If they were worshipping an idol god, maybe you have some monyeka or some whatever, some statue.
Ikiwa alikuwa anaabudu sanamu, uende uko na munyeka fulani, sanamu fulani.
When you enter that town,
unapoingia kwenye mji,
ask no questions.
Usiulize maswali.
And put everybody to the sword.
Na wewe ukamua kila mtu na upanga.
And begin to cut their throats.
Na ukaanza kukata koo zao.
And he says,
na anasema,
finish them all.
Wamalize wote.
Don't leave one.
Usiacha hata mmoja.
And he says further on.
Na anasema hapo chini pia.
After you've done that.
Ushafanya hivyo.
Go ahead and take their things.
Endelea ukachukue vitu zao.
Put at the center of the city square, public square.
Ukaweke kwenye uwanda wazi ule wa hadharani wa umma.
And burn everything down.
Na teketeza kila kitu kwa moto.
And he says,
kisha nasema,
nothing from that town, contamination. Nothing from that town should be found in your hand.
Na kuna kitu chochote kutoka kwa hiyo mji inastahili kupatikana katika mikono yako.
And he says,
na nasema,
after you do so,
ushafanya hivyo,
those towns,
hizo miji,
should never ever be rebuilt again.
Hasistahili kamwe katu kujengwa upya.
Do you see how the Lord looks at apostasy?
Unaona jinsi Bwana anaona mwanguko kutoka kwa imani ya kweli?
He has given you the cities.
Amewapeni nyenye miji.
The towns.
Miji.
The churches.
Makanisa.
Yeah, that's the only thing you can go with.
Hicho ndio kitu cha kipekee unaweza kwenda nacho.
If you say the Lord gave me a city, that is it.
Ukisema Bwana alipatia mji, ndio hiyo.
That is what the Lord is saying. He is saying there is zero tolerance to apostasy.
Aya ndio Bwana anasema. Anasema hamna kupatana kabisa na kuanguka kutoka kwa imani ya kweli.
I am talking about the worshiping of another god.
Ninazungumzia kuhusu kuabudu mungu mwingine.
But some of you will begin to tell me this, to ask me, to contest.
Lakini wengine mtaanza kuniambia, kuniuliza, kubisha.
But men of God.
Lakini nabii wa Mungu.
For us we are just worshiping the Lord, we are not worshiping another god.
Kwetu sisi tunaabudu Bwana, tuabudu Mungu mwingine.
But he said.
Lakini alisema,
this is the highway of holiness.
Hii ndio njia kuu ya utakatifu.
This one here.
Hii hapa.
So if you want to worship me,
hivyo basi kio unataka kuniabudu mimi,
you must worship in this style.
Lazima uabudu katika mtindo huu.
This way.
Njia hii.
And if you start to worship Jehovah,
na ikiwa utaanza kumwabudu Jehovah,
in another style,
katika pande nyingine,
only the sword.
Ni upanga peke yake.
Because in any case,
kwa kuwa hata hivyo,
the destinations are two, not one.
Hatima zake ni mbili, si moja.
You are on another road.
Umo katika njia nyingine.
And the reason you are so deadly,
na sababu wewe ni hatari sana,
is because,
ni kwa sababu,
he says have led others astray.
Anasema umepotoza wengine.
And so now he says,
hivyo basi sasa anasema,
in your practice,
katika utendaji wako,
of apostasy,
ya kuanguka kutoka kwa imani ya kweli,
you have now led others astray.
Sasa wewe umepotoza wengine.
Look at this somebody.
Angalia haya mtu.
The sheep.
Kondoo.
Every time the sheep are returning home.
Kila wakati kondoo narudi nyumbani.
When the time to return home has arrived.
Wakati wa kurudi nyumbani umefika.
They always walk in a group.
Kila wakati wanatembea katika kundi.
And they just go.
Na wanaenda tu.
Innocently.
Hawana tiata.
Knowing that they are going home.
Wakijua kwamba wanaenda nyumbani.
But when the sheep go astray.
Lakini wakati kondoo wanapotoka.
The danger is this.
Hatari ndio hii.
As they walk.
Wanapotembea.
And go astray.
Na kupotoka.
They always still think they are going home.
Kila wakati wafikiria kwamba bado wanaenda nyumbani.
And that is why the Lord is expressing outrage.
Ndipo Bwana anaonyesha ghadhabu, kukasirika.
He's saying they are deadly.
Anasema wani hatari.
But what is amazing to me.
Lakini nao nishangaza mimi.
Like sheep, like shepherd.
Kama kondoo, ndivyo mchungaji.
How does that connect to the prophecy of the black horse.
Je, hiyo inaambatana namna gani na unabii wa farasi mweusi?
Now you know, first of all,
kwanza kabisa wewe sasa unajua,
that the Lord has zero tolerance to apostasy.
Ya kwamba Bwana hapatani kwa vyovyote vile na mwanguko kutoka kwa imani ya kweli.
So let nobody lie to you in Australia, in Sweden, in Angola, in United States, Canada, wherever, and say, no, you see, we are modern, and yet you know you are in apostasy.
Pasiwe yeto kwa danganya Australia, Angola, Canada, majiba Marekani, popote, ati kujua unajua sasa tuko hali ya kisasa. Na wewe unajua
And yet you really know that something is wrong. We are not right.
Hili hali unajua hakika kuna kitu ambacho si sawa, tuko katika haki.
He says, don't accept it.
Anasema usije ukaikubali.
Because the Lord has zero tolerance to apostasy.
Kwa kuwa Bwana hapatani kwa vyovyote vile na mwanguko kutoka kwa imani ya kweli.
Jehovah, the God of Israel, you worship.
Yehova Mungu wa Israeli unamwabudu.
He says, no more sacrifice for sin is left.
Anasema hamna tena dhabihu ya dhambi iliyobaki.
But only the fearful expectation of judgment.
Lakini tu ni matarajio ya kuhofisha ya hukumu.
And of raging fire.
Na moto uchomao.
That will consume the enemies of God.
Utakao teketeza adui wa Mungu.
Because he admitted you.
Kwa kuwa yeye alikuingiza
into the citizenry of the Holy of Holy.
Katika uraia patakatifu pa patakatifu.
And you stepped out.
Na wewe ukaondoka nje.
Into the citizenry of sin.
Katika uraia wa dhambi.
You rejected the grace.
Ulikataa neema.
After the knowledge of the truth.
Baada ya kujua ukweli.
So when the Muslims will look at you.
Hivyo basi Waislamu wanapokuangalia.
They will say salvation does not even help these days.
Watasema hata wokovu siku hizi hausaidii.
When the non-Christians will meet you.
Wakati watu ambao si Wakristo watakutana nawe.
They will see you grappling with the same sexual immorality that they are suffering from.
Wataona uking'ang'ana na ile uasherati ambao wanateseka nayo.
And in that way you will humiliate the blood of Jesus.
Na katika njia hiyo utaiaibisha damu ya Yesu.
But when I look at the church, the body of Christ globally.
Lakini ninapoangalia katika kanisa mwili wa Kristo ulimwenguni kote kote.
I hear the body of Christ crying out to the Lord.
Ninasikia mwili wa Kristo ukimlilia Bwana.
Saying, Lord.
Ukisema Bwana.
Look, the first Calvary was not enough.
Angalia ya kwanza haikutosha.
To deliver us.
Kukutukomboa sisi.
Look, we are born again.
Angalia tumezaliwa mara ya pili.
And we are in church.
Na tumo kanisani.
And yet our breasts are naked.
Naona na tuma titi yetu yako wazi.
Look, we are born again.
Angalia tumezaliwa mara ya pili.
And we are in church.
Na tuko kanisani.
And we are in short miniskirts and lift our legs front row.
Na tumevaa miniskirts fupi kabisa. Tunainua miguu yetu tumeketi pale mbele.
Look, Lord.
Angalia Bwana.
We are still lasting at your pastors.
Bado tunatamani wachungaji wako kimapenzi.
And yet we are born again.
Na ili hali tumezaliwa mara ya pili.
Lord, look.
Bwana tazama.
We are born again.
Tumezaliwa mara ya pili.
And in the church.
Na tuko kanisani.
And yet we are in the falsehood of prosperity.
Na hili tuko katika udanganyifu wa injili ya ufanisi.
We are operating with money changers. So I see what we are changing money laundering. We are doing it in the church.
Tuko hapa tukitenda kazi na wenye kuvunja fedha, tukibadilishana hapa na ile hali tuko kanisani.
No, Lord, no, no.
Hapana, hapana Bwana.
The first Calvary was not enough.
Calvary ya kwanza haikutosha.
Send Jesus again.
Mtume Yesu mara tena.
The first blood was not sufficient.
Damu ya kwanza haikutosha.
Please send him again to die for us there.
Tafadhali kamtume yeye mara tena tufie pale.
That is what I hear the church saying.
Haya ndio nasikia kanisa likisema.
And yet the Lord is saying,
Hili hali Bwana anasema,
that the blood of Jesus,
ya kwamba damu ya Yesu,
has ultimate power.
Iko na nguvu itosha kabisa.
Such that if you are in the world,
ya kwamba ikiwa ulikuwa ulimwenguni,
it will wash you,
itakuosha,
and you'll be a child of God.
Na utakuwa mwana wa Mungu.
Such that if you are in the dark,
ya kwamba ikiwa ulikuwa kwenye giza,
it will wash you,
itakuosha,
and you'll be a child of the light.
Na utakuwa kwenye nuru.
And he says,
na anasema,
there is therefore no condemnation.
Hivyo basi hakuna hukumu tena.
For those who are in Christ Jesus.
Kwa wale walio katika Kristo Yesu.
But who are those in Christ Jesus?
Lakini je, ni nani hao walio katika Kristo Yesu?
What does it mean to be in Christ Jesus?
Inamaanisha nini kuwa katika Kristo Yesu?
It means I have lost myself.
Inamaanisha nimejipoteza binafsi.
And it is Christ walking in me.
Na sasa ni Kristo anatembea ndani yangu.
And as far as I know.
Na kulingana nami,
Christ is holy.
Kristo ni mtakatifu.
So you will definitely be holy.
Hivyo basi utakuwa mtakatifu.
And then there will be now reconciliation.
Na sasa kutakuwa na uhusiano.
Between you and the Lord.
Kati yako wewe na Bwana.
And once you are reconciled.
Na wakati umeuana naye.
Then you can now live in eternal peace.
Sasa unaweza kuishi katika amani ya milele.
Such that
ya kwamba
when you are waiting for the Messiah,
wakati unamgojea Mesihi,
even if you die today,
hata ukifa leo,
before the rapture,
kabla ya unyakuzi,
it is still alright.
Itakuwa bado sawa.
If you are reconciled with the Lord,
ikiwa umekuwa na uhusiano na Bwana.
But if you are not,
lakini ikiwa sivyo,
that is a problem.
Hiyo ndio shida.
That's why I'm saying,
ndivyo ninasema,
the ultimate authority of the blood of Jesus,
mamlaka mwisho ya damu ya Yesu,
the final authority,
mamlaka ya mwisho kamili,
is what the Lord is raising here in this scripture.
Ni yale Bwana anainua hapa katika haya maandiko.
He's saying,
anasema,
there is no way the blood can wash you.
Hakuna vile damu itakuosha.
And then you are back to lusting at women.
Kisha umerudi kwa tamani wanawake kimapenzi.
You are still preaching, you know, pocketing and talking about sow a seed, eh?
Bado unahubiri.
You are doing lies.
Bado unahubiri umetia mikono kwa mfuko na unahubiri kupanda mbegu uongo.
And you are saying there are 5 people here. The Lord wants to bless you. There are only 5.
Na unasema kuna watu watano hapa. Bwana anataka kuwabariki. Ni watano peke yake.
There are all, not more than 5. I don't want more. Only 5.
Hawajapita tano. Sitaki zaidi. Tano peke yake.
And each one of them is supposed to sow a painful seed.
Na kila moja wake anastahili kupanda mbegu yenye uchungu.
And he say I need 2000 euros for each one of them.
Na unasema nataka euro 2000 kutoka kwa kila moja wao.
And he says I am talking about people who are serious, who want serious blessing. I don't want everyone else. I want only serious people who want to be seriously blessed.
Ninasema watu ambao wanamaanisha, sitaki mwingine yoyote. Nataka watu ambao wanamaanisha, ambao wanataka kubarikiwa.
And then recently we found out that when they come from Africa to go preach in Europe.
Na hivi karibuni tukapata kujua wakati wanatoka Afrika kwenda kuhubiri Europa.
They say,
wanasema,
money down.
Pesa chini.
Deposit.
Weka azina.
Let me explain this properly.
Kwanza kabisa hebu naelezee haya vizuri.
There are financial arrangements in the church.
Kuna mipangilio ya kifedha kanisani.
In Europe actually.
Kule Europa hakika.
United States wherever, even Kenya probably.
Majiva Marekani hata Kenya huenda.
There are people who are known as funds raisers in the church.
Kuna watu ambao wanaitwa wachangizi, wachangizi wa fedha kanisani.
Them they come on a special mission. They don't just come.
Wao wanakuja tu kwa huduma maalum, hakuji ovyo ovyo tu.
When they enter the church,
wanapoingia kanisani,
they know the tricks how to do it and harvest money.
Wanajua siri na jinsi ya kuifanya na kuvuna pesa.
And there are some arrangements.
Na wako na mpangilio fulani.
They say if you get this, you take 40%, I take 60.
Wanasema tukifuata hii, basi wewe utachukua 40%.
In Nigeria is very common.
Na inatendeka sana kule Nigeria.
All over, even Uganda.
Hata Uganda.
Even Kenya is here.
Hata Kenya.
And in the US it is there. They are known as fundraisers.
Na Marekani ko pale, wanaitwa kama wachangizi wa pesa.
There are people who can walk into a church in a conference and say that today I want to share with you some 2 wisdom keys.
Kuna watu ambao wanaweza kuingia katika kanisa au kongamano fulani na waseme leo ningependa kushiriki nanyi kuhusu funguo mbili za hekima.
And those keys will open a door to wealth for you.
Na wanasema hizo funguo zitafungulia lango ya utajiri kwenu.
They have the language.
Wanayo lugha.
And the gimmicks.
Now, mitindo.
But anyway, only later I found out what financial protocol stands for.
Lakini hata hivyo baadaye ndipo niliweza kuelewa hiyo mpangilio mitindo ya kifedha inamaanisha nini.
It means today.
Inamaanisha leo.
Before these preachers come to you.
Kabla ya hawa wahubiri waje kwenu.
There is a financial requirement.
Kuna hitaji la kifedha.
You must deposit.
Lazima uwapatie kwanza.
Some money. I'm talking about deposit.
Nena kuhusu kuweka kutia zina.
Not promissory note or whatever. Real, he must see it and see it is there.
Lazima zione si ahadi za makaratasi. Lazima zione pale.
And that's why in Europe we found out.
Na ndipo kule Europa hii tulipata.
When they come from Africa, the prophets.
Wanapotoka Afrika, manabii kwa mabano.
The prophets.
Manabii kwa mabano.
And they say minimum $100,000.
Na anasema ikifungua kabisa ni dola 1100.
In Angola is $250,000.
Kule Angola ni 250,000.
And that money you must deposit in their account first.
Na hiyo pesa lazima uiwekeze kwa akaunti yao kwanza.
They say,
wanasema,
Kenya, the Lord has spoken to me about you.
Bwana amenena nami kuhusu nyinyi.
And so I am coming there with the word of the Lord.
Hivyo basi naja huko na neno la Bwana.
But first I'm sending my agents into town.
Lakini mwanzo kabisa ninatuma ma agent wangu kwenye mji.
And the agents need money down first.
Na ma agent wanataka pesa mweke chini kwanza.
Angola is 250,000.
Angola ni 250,000.
In Ireland, in fact, this was a young man who was traveling with, look, a man of God.
Kwa Ireland ni mkijana ambaye alikuwa anasafiri na mtumishi
wa Mungu. A pastor who was supposed to travel with him to Ukraine.
Ni mchungaji ambaye alihitajika safiri naye kwenda Ukraine.
And they demanded $100,000 deposit first.
Na walitisha kwanza wapewe hazina ya dola 1,100.
And when the people in Ukraine reached something less, maybe 70, whatever it was, he refused, he did not go.
Na wakati watu wa Ukraine walipata yapata dola 70,000 hivi, halikana kwenda.
Now, when you see the church in that condition,
hivyo basi ukiona kanisa katika hali hiyo,
you need to ask only two questions.
Wastahili kuuliza maswali mawili peke yake.
Why is the church sleeping?
Mbona kanisa limelala?
That is the only question I'm asking.
Hiyo ndio swali la kipekee ambalo ninauliza.
She is sleeping.
Amelala.
Very much sleeping.
Amelala kwa uzito sana.
Why is the church sleeping?
Mbona kanisa limelala?
Because
kwa sababu
you don't need to be a genius.
Hauhitaji kuwa mwerefu sana.
To open the Bible.
Kufungua Biblia.
And see that when Jeremiah was sent.
Na kuona wakati Jeremiah alitumwa.
Or when the Lord was sending Isaiah.
Ama wakati Bwana alikuwa anamtuma Isaya.
With his word.
Na neno lake.
He did not ask for money down.
Yeye hakuitisha pesa kwanza.
That is all.
Ndio yoyote.
And it's finished.
Na imekwisha.
You don't need to be a genius of the world to be able to work the calculus, the physics, derivatives, the complex formulas of Einstein.
Hautaji kuwa mwenye werefu sana kwenye dunia ukaweza kufanya calculus, derivatives na mambo kama hayo.
To know that this is a fraud.
Kujia kwamba hapa ni ulagai.
This asking for money.
Hii kuitisha pesa.
Before I bring the word.
Kabla nilete neno.
That means the church has lost faith.
Hiyo inamaanisha kanisa imepoteza imani.
What does faith dictate?
Basi imani inaamrisha nini?
Faith dictates.
Imani inaangiza.
Based on its definition.
Kulingana na elezeo lake.
Faith means.
Imani inamaanisha.
Believing God.
Kusadiki Mungu.
I'm not saying believing in God.
Sisemi kusadiki ndani ya Mungu.
I'm saying believing God.
Nasema kusadiki Mungu.
Which means I take him for his word.
Hiyo inamaanisha namchukua tu katika neno lake.
Whatever he says I just believe.
Chochote asemacho ninaamini tu.
And the Lord said.
Na Bwana alisema.
I shall take care of you.
Mimi nitawashughulikia.
Don't worry, where will I sleep?
Usije ukasumbuka ndalala wapi?
What will I eat?
Nitala nini?
What will I wear?
Nitavaa nini?
How will I go?
Nitaenda namna gani?
He says the birds.
Anasema ndege.
They have no granaries.
Wao hawana gala.
And yet the Lord feeds them on a daily basis.
Ili hali Bwana anawalisha kila siku.
How much more you my servants?
Je, ni vipi zaidi enyi watumishi wangu?
And so that's why I'm saying.
Hivyo basi ndio ninasema.
That everything I'm describing regarding apostasy.
Ya kwamba chochote ninachoelezea kuhusu mwanguko kutoka kwa imani ya kweli.
It is not imaginary.
Si kitu cha dhana tu.
It is real.
Ni kweli halisi.
It is happening in the church today.
Inatendeka kanisani leo.
And it is obvious.
Na inaonekana dhahiri.
And what the Lord is doing today.
Na yale Bwana anatenda leo hii.
He is raising forth a new priesthood.
Yeye anainua upya ukuhani.
A priesthood that will not compromise.
Ukuhani ambao hautapatana.
Compromise with the world.
Kupatana na ulimwengu.
The sin of the world.
Dhambi ya ulimwengu.
And guess what?
Na unakisia nini?
Never did the Lord say.
Bwana hajawahi sema
that he's going to call you to humiliate you.
Ya kwamba atakuita wewe akuaibishe.
That I'm going to humiliate you.
Ya kwamba nitakuaibisha wewe.
Isaiah walked naked before Israel for 3 years.
Isaya katembea uko uchi mbele ya Israeli miaka mitatu.
That's different.
Hiyo ni tofauti.
That's different.
Hiyo ni tofauti.
That means he's giving a prophecy, a message.
Hiyo inamaanisha anatoa unabii, ujumbe.
He was telling Israel, look, I'm going to strip you naked in the eyes of the nations.
Alikuwa anambia Israel, tizama nitaenda kuwatoa uchi tupu mbele ya mataifa.
But listen to me, precious people.
Lakini nisikizeni watu wa thamani.
The Lord has zero tolerance to apostasy.
Bwana hapatani kama katu na mwanguko kutoka kwa imani ya kweli.
Number 2.
Pili.
Your salvation
wokovu wako
is an all or nothing.
Ni either iwe yote kamilifu ama hakuna kitu.
The salvation of Christ
wokovu wa Kristo
is not 50% sin, 50% righteous.
Sio asilimia 50 dhambi, asilimia 50 haki.
Let me now go to the prophecy of the black horse.
Sasa hivi wacha niende katika unabii wa farasi mweusi.
When I went all over the world speaking about the coming of the global economic crisis.
Nilipoenda kote kote ulimwenguni nikinena kuja kwa utata wa kiuchumi wa dunia kote kote.
That was coming.
Ambayo ilikuwa inakuja.
Listen, precious people.
Kiseni watu wa thamani.
Until it was fulfilled.
Hadi pale ilitimia.
There was a message there.
Kulikuwa na ujumbe pale.
And the message is in the book of Revelation chapter 6.
Na ujumbe uko katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wake wa 6
verses 5 to 6.
Mstari wa 5 hadi 6.
Listen to this message.
Sikiza ujumbe huu.
If you read it,
ikiwa utaisoma,
you will now understand.
Sasa unaelewa.
The translation.
Ile tafsiri
of the zero tolerance to apostasy.
Ya kutopatana kwa vyovyote vile na mwanguko kutoka kwa imani ya kweli.
Into this dispensation.
Katika majira haya.
What it translates into now.
Na sasa inakuwa nini sasa?
Revelation chapter 6.
Ufunuo wa Yohana mlango wa 6.
I am reading.
Ninasoma.
Revelation.
Ufunuo wa Yohana
chapter 6 verses 5 to 6.
Mlango wa 6 mstari wa 5 hadi wa 6.
And he says,
na anasema,
when the lamb opened the third seal,
na mwana kondoo alipoivunja ile lakiri ya tatu,
I heard the third living creature say,
nikamsikia yule kiumbe wa tatu akisema,
come.
Jo,
I looked and there before me was a black horse.
Nikatazama na mbele yangu alikuwepo farasi mweusi.
Its rider was holding a pair of scales in his hand.
Yeye aliyempanda alikuwa na mizani mikononi mwake.
Then I heard what sounded like a voice among the four living creatures saying.
Ndipo nikasikia kile kilichokuwa kama sauti katikati ya wale viumbe wanne wenye uhai kisema.
A quart of wheat for a day's wages.
Kipimo kimoja cha ngano kwa mshahara wa siku moja.
And 3 quarts of barley for a day's wages.
Na vipimo vitatu vya shayiri kwa mshahara wa kibarua siku moja.
And do not damage the oil and the wine.
Lakini usiharibu mafuta ya zaituni wala divai.
Do not damage the oil or the wine.
Usiharibu mafuta wala divai.
Listen, precious people.
Sikizeni watu wa thamani.
The vision I have spoken globally everywhere.
Maono nimeyanena ulimwenguni kote kote.
But I want to follow the translation so we can pull out the pride.
Lakini nataka tukaweza kufuata tafsiri ili tukaweza kumtoa bia rusi.
So listen to this now.
Sikiliza haya sasa.
When the Lord lifted me and I found myself standing right before the throne of God in heaven.
Wakati Bwana aliponiinua na nikajikuta nimesimama mbele ya kiti cha enzi mbinguni.
And then out of the glory, the mountain like glory that covered the throne in front of me.
Na sasa kutoka kwa mlima wa utukufu, kitu kama mlima kilichofunika enzi mbele yangu.
Out of that glory at the throne, he made me know that he that sits on the throne was seated on the throne.
Kutoka kwa ule utukufu pale kwenye kiti cha enzi, alinisababisha nijue kwamba yule aketie kwenye enzi yuko kwenye enzi.
And number 2.
La pili.
Then I have described how out of the glory now came a creature.
Na sasa nishaelezea ni jinsi gani kutoka kwa ule utukufu kulitokea kiumbe.
And I describe a few details as the Lord has allowed me. The rest are not described.
Na nimeelezea vipengee kadhaa kadri Bwana alivyoniwezesha. Mengine sitayaelezea.
And after he had come close to me and later I understood why.
Na baada alishanikujia karibu na baadaye nikaelewa.
I understood because at first I was terrified.
Mwanzoni niliogopa.
But only later when he turned and went back to the glory, I understood that the Lord wanted me to identify him.
Lakini baadaye baada yeye kugeuka na kurudi kwenye utukufu nikatambua kwamba Bwana alitaka niweze kumtambua.
But anyhow,
lakini hata hivyo,
when he went back, then he released the black horse with his rider.
Aliporudi ndipo akamwachilia farasi mweusi pamoja na mpandaji wake.
And all that I have described well across the earth.
Na hayo yote nimeyaelezea vizuri kote kote duniani.
And you see now from the book of Revelation chapter 6 why I went saying global economic crisis.
Na maona vyema kutoka kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 ni kwa nini nilitembea kote kote nikizungumzia kuhusu utata wa kiuchumi kote duniani.
And famine.
Na njaa.
And I've described now that out of Revelation chapter 6 the transcript of that vision, the translation of that conversation that Jesus head on the Mount of Olives.
Na nimeelezea hapa sasa hivi kwamba yule tafsiri iliyo katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 6 kulingana na yale Yesu aliyozungumza katika mlima Oliveti.
In Matthew chapter 24.
Katika Mathayo 24.
The Olivet prophecy, the translation that was received was recorded in Revelation chapter 6.
Unabii wa Oliveti, tafsiri iliyopatikana iliandikwa katika Ufunuo Yohana 6.
And I say that that translation actually denotes the zero countdown, the prophetic timeline towards the end, the coming of the Messiah and the end of the age.
Na nikasema kwamba utafsiri huo unaanzisha mfululizo kuelekea mwisho wa dahari, mwisho wa nyakati.
Let us go to the issue now.
Wacha tuelenge jambo sasa.
What is it that is embedded in Revelation 6, 5 to 6?
Ni hicho kilichofichika ndani ya Ufunuo 6, 5 hadi 6.
That speaks about the Lord's zero tolerance to apostasy.
Ambacho kinazungumzia kutokubaliana kabisa kabisa kwa Bwana na mwanguko wa imani.
At the same time defining the bride.
Na wakati mmoja pia kinaelezea bibi harusi.
Look at what he says there.
Tazama kile anachosema hapo.
He says.
Asema.
When the black horse is released,
wakati farasi mweusi anapoachiliwa,
he is given an instruction.
Anapewa maagizo.
That when you go down there,
ya kwamba unapoenda pale chini,
and you found those who are barely surviving on wheat, even low nutritional value barley.
Na upate wale wanaojisitiri kimaisha wakitegemea shayiri au ngano.
In Israel, let me describe this.
Wacha nieleze hii kule Israeli.
The basic food is pita bread. Pita bread.
Chakula cha kimsingi sana ni mkate uitwao pita.
To the extent that the government of Israel until today has to subsidize the price of the pita bread.
Kwa kiwango kwamba serikali ya taifa la Israeli hata sasa inagharimikia sehemu ya gharama ya huo mkate wa pita.
To ensure that everybody can afford basic.
Kuhakikisha kwamba kila mmoja anaweza kumudu ni wa kimsingi.
Now listen to this now.
Sasa sikiliza haya.
There are those who are living at the basic level described here.
Kuna wale wanaoishi kile kiwango cha kimsingi kilichoelezewa hapa.
Because he was saying.
Kwa sababu alikuwa anasema.
That the salary you use for bringing food to feed the whole family.
Ya kwamba mshahara ama ujira unaotumia kuleta chakula cha kuilisha jamii nzima.
The wage, today's wage, denarium, the wage for today.
Pato la leo.
When I get my wage after working.
Ninapopata pato langu baada ya kufanya kibarua.
I should go home and feed the entire family plus me.
Napaswa kwenda nyumbani na kuilisha jamii yote pamoja na mimi.
But he's now saying.
Lakini sasa anasema.
That the entire wage.
Ya kwamba huo mshahara wote.
Is just for one quart of wheat.
Yatosha kibaba kimoja cha ngano tu.
So definitely,
sasa hapo hapo,
he was talking about famine.
Alikuwa anazungumzia njaa.
Because the salary, the earning for the day, which used to be enough to feed the whole family, now is just one quart.
Kwa sababu, pato la siku ambalo lilitosha kulisha jamii yote, sasa latoshia tu kibaba kimoja.
One quart of wheat based on the Hebrew definition.
Kibaba kimoja changano kulingana na kipimo cha Kiebrania.
Is just enough wheat.
Ni ngano kutosha tu.
For one person.
Ya kulisha mtu mmoja.
For one day.
Kwa siku moja.
So that means there is going to be famine.
Hiyo inamaanisha kwamba kunaenda kuwa na njaa.
Because you normally bring food for the entire family.
Kwa sababu kawaida huwa unaleta chakula cha jamii nzima.
And he says.
Na anasema.
Otherwise, if you get the low nutritional value.
La usivyo, ukipata kile cha urutubisho wa hali ya chini.
Like barley.
Kama shayiri.
Let give it three quarts for a day's wage.
Basi peana vibaba vitatu kwa mshahara wa siku.
The effect is the same.
Sasa tukio ni lile lile.
People will be malnourished.
Watu watakosa urutubisho.
Poor nutrition.
Kutapia mulo.
And then he says.
Na sasa asema.
The two prophecies.
Hizo unabii mbili.
That is the first prophecy, famine.
Huo ndio unabii wa kwanza, njaa.
Go there and bring famine to them.
Nenda pale na ukawaletee njaa.
The second prophecy is this.
Unabii wa pili ndio huu.
However,
hata hivyo,
if you meet oil and wine,
kama utakutana na mafuta na divai,
please don't damage it.
Tafadhali ili usiharibu.
Now look at this.
Tazama hii.
In Israel at this time,
kule Israeli wakati huu,
the wealthy people,
wale matajiri,
if you looked at their diet, the table has been laid. The laid table in affluent home, affluent.
Ukitazama meza iliyoandaliwa katika maboma tajiri,
they used to get cheese.
Walikuwa wanapata jibini.
They used to get cheese.
Walikuwa wanapata jibini.
And dip in olive oil.
Na kisha wanaitumbukiza ndani ya mafuta ya mzeituni.
They leave it there to soak so the cheese can drench, can suck the oil.
Na wanaiacha pale ili ile jibini iweze kuloweka kwa mafuta.
And when they were serving, they scooped the cheese and put on the plate.
Walipokuwa wanapeana chakula, walichukua ile jibini na kuiweka kwenye sahani.
From the oil.
Kutoka kwenye mafuta.
But it always came with oil.
Lakini kila mara ilikuja na mafuta.
And so that was one of the main entries into the menu of the affluent, the wealthy.
Na sasa hiyo ilikuwa ni mojawapo ya chakula cha kimsingi sana kwenye mulo wa watu matajiri.
Those who have plenty to eat.
Wale walio na vingi vya kukula.
And there was a glass of wine from a select vineyard.
Na kulikuwa na bilauri ya mvinyo kutoka kwa shamba la mizeituni.
And then there was hot pita bread but wrapped in a basket and a cloth.
Na kulikuwa na mkate moto wa bili.
Wrapped in a cloth, placed in a basket.
Uliofunikwa kwa kitambaa na kuwekwa ndani ya kikapu.
To maintain the heat.
Ili kudumisha ile joto.
So when they ate,
walipokula,
they opened the cloth and took the hot bread.
Walitoa kile kitambaa na kutoa ule mkate moto.
And broke it, the pita bread.
Ule mkate wa pita na kuukata.
In an attempt to go and break the cheese with it.
Na kwa kujaribu kwenda kuivunja ile jibini kutumia mkate.
It naturally sucked in the olive oil also.
Sasa ule mkate nao ulinyonya ile mafuta ya mzeituni.
It sucked in the olive oil also.
Ilinyonya yale mafuta ya mzeituni pia.
And so they were eating the cheese with bread that is drenched, soaked with oil also.
Na sasa walikula ile jibini pamoja na mkate uliolowa kwa mafuta.
And there were pieces of olives now, pieces of olives they took one, they ate, removed the seed and it was here.
Na kulikuwa na vipande vya matunda ya zaituni ambao walikula moja moja, wanatoa zile mbegu na kutupa na kula.
And then wine.
Na kisha mvinyo.
And if there was fish.
Na kama kulikuwa na samaki.
That was now at the side. They ate it. The main entry was this.
Hiyo ilikuwa pale kando walikula, lakini ya msingi ni hii.
Vegetable, what? These were now side here.
Sasa hivi mboga zilikuwa hapa kando.
They lived in the higher altitude at the hills.
Waliishi kwenye nyanda za juu.
They threw their garbage down.
Walitupa taka zao bondeni chini.
So the wealthy lived like that.
Sasa matajiri waliishi kule juu.
While the poor,
na wale masikini,
they mainly had bread, bitter bread. If you got bread, that is it.
Mara nyingi walikuwa na mkate. Kama umebahatika kupata mkate, basi tosha.
If you get bread, that is it. That's all right now.
Ukipata huo tu mkate wa pita, basi ndio hiyo.
Whatever you find after the bread, that is an addition.
Chochote utakachopata baada ya mkate, hicho ni cha ziada.
So,
sasa,
the distinction between those who are poor, those in scarcity, and those in plenty,
tofauti baina ya wale waliokuwa katika utajiri na wale waliokuwa katika umasikini,
those in scarcity mainly had bread as the main entry. There it was.
Wale waliokuwa katika umasikini walikuwa na mkate kama cha kimsingi tu.
Whatever else you get there is addition.
Kingine ambacho ungepata ni cha ziada.
But those who were in plenty, affluent, with plenty,
lakini wale waliokuwa katika wingi, katika utajiri,
they had the oil drenched cheese,
walikuwa na ile jibini iliyojaa mafuta,
and the wine that was characteristic,
pamoja na mvinyo, hivyo vilikuwa vya kawaida pale.
Now listen to me.
Sasa nisikilize.
That's why I talked about famine.
Hiyo ndio sababu nilizungumzia njaa.
That's why Jesus, when he was giving this prophecy in the book of Matthew 24, he said there would be famine, there will be famine in various places.
Ndiyo sababu,
not all.
Yesu alipokuwa akitoa unabii huu katika Mathayo 24, akasema kutakuwa na njaa mahali mbalimbali, mahali mbalimbali.
Listen to this now.
Sikiliza haya sasa.
And I gave the spiritual translation of it.
Na nikatoa utafsiri wa kiroho wa hiyo.
And I said,
na nikasema,
but the oil and the wine,
lakini mafuta na divai,
actually denotes one thing.
Zinazungumzia kitu kimoja.
The oil denotes the flow of the anointing of the Holy Spirit.
Mafuta yanaashiria mtiririko wa upako wa Roho Mtakatifu.
And the wine denotes the strength of that anointing.
Nayo divai inasimamia nguvu za ule upako.
That's why when they are taken the new wine,
na ndio sababu wakati walikuwa wamepata divai mpya,
they knew the season for weddings, for example.
Walijua majira ya harusi kwa mfano.
Because during that season,
kwa sababu katika majira hayo,
there was new harvest, new wine had been brewed.
Kulikuwa na mavuno mapya na divai mpya ilikuwa imeshachachishwa.
And you had na
ungesikia vigelegele.
There was a lot of celebrations and weddings in the area.
Kulikuwa na sherehe nyingi na harusi katika eneo.
Meaning new wine is already in.
Kumaanisha divai mpya tayari imepatikana.
New wine is stronger.
Divai mpya ina nguvu zaidi.
People were quite elated.
Watu walifurahika sana.
Hallelujah.
Hallelujah.
But listen to this now.
Lakini sikiliza haya sasa.
And he says,
naye anasema,
the other group barely survive on bread.
Kile kikundi kingine kinamudu maisha tu kwa mkate.
And he says,
naye anasema,
if you find those who are barely surviving on bread,
ukipata wale wanaomudu maisha kwa mkate peke yake,
go and destroy them.
Nenda ukawaangamize.
Those in scarcity,
wale walio katika uchache,
if you find them, finish them.
Ukiwapata waangamize.
Because he was carrying a weighing scale.
Kwa sababu alikuwa amebeba mizani.
Meaning he was coming to weigh their deeds also.
Kumaanisha alikuwa anakuja kuyapima matendo yao au hivyo.
To separate.
Kutenganisha.
Into two churches. Now listen to this now.
Sikiliza haya kwanza.
And he says,
na anasema,
however,
hata hivyo,
if you find where there is oil and wine,
ukipata palipo na divai na mafuta,
protect it.
Linda.
Preserve it.
Ilinde, ihifadhi.
Let me explain this.
Wacha nieleze hii.
Jesus, when he was talking about the coming of the Messiah,
Yesu alipokuwa anazungumzia kuhusu kurudi kwa Masia,
Matthew 25,
Mathayo 25,
1 to 13 we are not reading.
Moja hadi 13 hatusomi sasa.
He talked about the wise and foolish virgins.
Alizungumzia wanawali wapumbavu na wenye hekima.
And the wise virgins entered heaven.
Wale wenye hekima waliingia mbinguni.
The only difference between the wise and foolish virgins,
tofauti ya pekee baina ya wale wanawali wenye hekima na wale wapumbavu,
was the jar of oil.
Ilikuwa ni kile kikopo cha mafuta.
That the wise virgins have.
Ambacho wanawali wenye hekima wanacho.
Listen to me, somebody.
Nisikilize mtu.
And the Lord speaks about the wise virgin as the church that enters, the bride.
Na Bwana anawazungumzia wale wanawali wenye hekima kama kanisa linaloingia, bi harusi.
And now the Father is speaking about it here.
Na sasa Baba anaizungumzia hapa.
And he's saying,
na anasema,
I know you are going there.
Najua unaenda huko.
You rider of the black horse.
Wewe mpandaji wa farasi mweusi.
And I know you are going to meet two churches there.
Na ninajua unaenda kukutana na makanisa mawili kule.
If you meet a church that is barely surviving, is malnourished.
Ukikutana na kanisa ambalo linamudu maisha tunalo alijarutubishwa vyema.
One quart of wheat, one day's wage.
Mshahara wa siku moja kibaba kimoja changano.
Just enough for one person.
Yatosha mtu mmoja tu.
So there is not enough food. People are malnourished.
Sasa hakuna chakula cha kutosha, watu wametapia mulo.
He said destroy that church.
Anasema haribu hilo kanisa.
That is not the bride of Christ.
Hiyo si bibi harusi wa Kristo.
But he says,
lakini anasema,
however,
hata hivyo,
if you find a church,
ukipata kanisa,
whose table is laid with oil and wine,
ambalo meza yake imeandaliwa kwa mafuta na divai,
preserve that church.
Linda hilo kanisa.
Protect that church.
Litunze.
That is the bride of Christ.
Huyo ndiye bibi harusi wa Kristo.
Let me explain to you this.
Wacha niwaelezeni.
The church that has no food.
Kanisa ambalo halina chakula.
That has no word.
Ambalo halina neno.
Listen to this now.
Sikiliza haya sasa.
Is the church in desolation.
Ni kanisa lililo katika ukiwa.
The church that is in oil and wine.
Kanisa ambalo liko katika divai na mafuta.
That is a church that is experiencing the revival of the Lord.
Nilinde kanisa linalohisi uvivio wa Bwana.
The Holy Ghost revival.
Uvivio wa Roho Mtakatifu.
The revival of holiness. Holy Spirit, holy, holy, holiness.
Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, utakatifu.
Only the Holy Spirit can ignite revival.
Ni Roho Mtakatifu peke yake awezaye kuchochea uvivio.
And when the Holy Spirit brings revival,
na Roho Mtakatifu anapoleta uvivio,
forget about what you see in the United States, revival, revival, revival. Forget about that.
Sahau ile uvivio unaona Marekani, uvivio, 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 sahau hiyo.
I'm talking about the revival of the Lord.
Ninazungumzia kuhusu uvivio wa Bwana.
It can only be sustained by holiness.
Unaweza kudumishwa tu kwa utakatifu.
Without holiness, the revival dies.
Pasipo utakatifu, uvivio unakufa.
That's why you see in Kenya.
Na ndio sababu mnaona Kenya.
You people have been sustained for years now.
Ninyi watu mumeshalindwa kwa miaka sasa.
Why?
Kwa nini?
Because there has been a perpetual rebuking of sin. Rebuking of sin. Rebuking of sin.
Rebuking of sin.
Rebuking of sin. Calling sin, sin.
Ukemea kwa dhambi.
Calling sin, sin.
Na kuita dhambi kama dhambi.
Not painting sin with white paint.
Sio kuipaka kwa chokaa nyeupe.
Calling sin, sin.
Kuita dhambi kama dhambi.
But listen to me.
Lakini nisikilizeni.
So the Lord was giving a prophecy that there would be two churches.
Sasa Bwana alikuwa anatoa unabii kwamba kungalikuwa na makanisa mawili.
To the black horseman as he left.
Kwa yule mpanda farasi wa farasi mweusi alipokuwa anaondoka.
That he would meet two churches.
Ya kwamba angekutana na makanisa mawili.
Let me put it better.
Wacha niweke vyema.
If you use this scripture as a lens.
Ukitumia andiko hili kama kioo.
To look at the church with it.
Cha kutazamia kanisa ukikitumia.
You enter inside one church.
Unaingia ndani ya kanisa moja.
And you use this as a lens.
Na utumie hii kama kioo.
Let me look at the church now.
Wacha niangalie kanisa sasa.
You will see two congregations.
Unaona kusanyiko mara mbili.
In the same church.
Katika kanisa moja.
You will see those who are in the oil and wine.
Utaona wale walio katika divai na mafuta.
And you will see those who are in desolation.
Na utaona wale walio katika ukiwa.
The church which is the church suffering without bread.
Kanisa ambalo ni lile kanisa linateseka bila mkate.
Is the church where the word is even scarce.
Ni kanisa ambamo hata neno ni haba, ni chache.
They don't even have the word or the revelation of the word.
Hata hawana neno wala ufunuo wa neno.
Because the revelation of the word can only come from the Holy Spirit.
Kwa sababu ufunuo wa neno waweza kutoka tu kwa Roho Mtakatifu.
Listen to this now.
Sikiliza haya sasa.
And that's because they don't have the word.
Na sasa kwa sababu hawana neno.
And the word is the truth.
Na neno ndilo kweli.
And the devil fears the truth.
Na shetani anaogopa kweli.
That's why the church must be taken away first.
Ndiyo sababu kanisa lazima liondolewe kwanza.
2 Thessalonians chapter 2.
Wa Thessalonike wa pili mlango wa pili.
Verses 3 to 7.
Mstari wa 3 hadi wa 7.
The church must go first.
Lazima kanisa liondoke kwanza.
Before the lawless one, the man of lawlessness is revealed.
Kabla ya yule mtu wa kuasi afunuliwe.
Listen to this very carefully.
Sikiliza hii kwa makini.
Because the man of lawlessness cannot survive where the truth is.
Kwa sababu yule mtu wa kuasi hawezi kujimudu palipo na ukweli.
He is the liar in chief.
Yeye ndiye mudanganyifu mkuu.
He is the chief liar.
Yeye ndiye mudanganyifu mkuu.
The father of lies.
Baba wa udanganyifu wote.
So listen to this now.
Sasa sikiliza haya.
The church that lacks the word.
Kanisa ambalo linakosa neno.
Or the revelation thereof.
Au ufunuo wa hilo neno.
That church is vulnerable to manipulation.
Hilo kanisa limo hatarini kwa kuhadaiwa.
That's why the false prophets can enter there and loot her, rape her, defile her.
Ndiyo sababu manabii wa uongo wanaweza kuingia pale, wamnyang'anye, wamnajisi na kumharibu.
They go there to loot her.
Wanaenda pale kumuibia.
They can say anything and get away with anything.
Wanaweza sema lolote na wasijibishwe.
But the church,
lakini kanisa,
that is experiencing the revival of the Holy Ghost,
ambalo linapitia uvuvio wa Roho Mtakatifu,
is a church in affluence.
Ni kanisa lililo katika utajiri.
That's why people come here and say that the rich nations come to Kenya that you may get some wealth that has eternal consequences.
Ndio sababu watu kutoka mataifa matajiri wanakuja Kenya ili wapate utajiri ambao unao umilele.
Wealth with eternal consequences.
Utajiri ambao una athari ya milele.
And so listen to me now.
Sisikilize sasa.
If you find a church where there is revival.
Ukipata kanisa ambapo kuna uvuvio.
You say I'm entering now.
Na useme ninaingia sasa.
I'm checking in.
Ninaingia.
I am entering.
Sasa ninaingia.
What land is this?
Hapa ni wapi?
Oh, Kenya.
Kenya.
How beautiful you look.
Eh, mnarembeka sana.
Wow.
Wow.
He says preserve her.
Anasema muhifadhi.
Protect her.
Muhifadhi.
Because
kwa sababu
she is the hope of the Messiah.
Yeye ndiye tumaini la Masia.
She's built on rejecting sin.
Amejengwa kwa kukataa dhambi.
That's why the other nations come to take it.
Ndio sababu yale mataifa mengine yanakuja kuichukua.
If you want to talk about the big buildings and wealth.
Ukitaka kuzungumzia kuhusu majumba makubwa yale nipendayo.
Nairobi then becomes a dirty village.
Nairobi sasa inafanyika kijiji kichafu sana.
If you look at the villages of Italy.
Ukiangalia vijiji vya Italia.
Very perfect like this.
Nzuri kweli kweli.
The roads, the what, the homes, the everything.
Barabara, miundombinu yote, kila kitu.
Even the bullet trains of Italy.
Hata zile bullet trains za Italia.
They are more comfortable than the flight. More comfortable than the aeroplane avion.
Zinastarehe zaidi kuliko hata ndege.
It is shocking.
Inashangaza.
Developed.
Imeendelea.
If you look at the roads, the highways of Italy, super highways.
Ukitazama barabara, njia kuu za
Italy. Top in the world.
Ni za juu sana duniani.
So you don't come to see buildings here.
Sasa hamuji hapa kuona majengo.
You don't.
Hamuji kwa hiyo.
You don't come to see them.
Hamuji kuona hizo.
Otherwise you'd see them in Virginia.
Lau sivyo mungeziona kule Virginia.
You see them in Washington, in New York,
in
Manhattan, Manhattan.
Na kule Manhattan.
And you'd see them in Houston, Texas, even Austin, everywhere.
Mungeziona hata kule Houston, Texas, Austin, na kote kote.
In Melbourne, you see them.
Hata Melbourne, in Sweden. Hata kule
oh, South Korea, they're there.
Hata Korea kusini ziko.
You come here.
Munakuja hapa.
Because you realize.
Kwa sababu mmetambua.
That there is poverty in that church.
Ya kwamba kuna ufukara, umasikini katika lile kanisa.
There is scarcity there.
Kuna upungufu, uchache.
They are barely scratching to find bread.
Wanabambanya tu ili wapate mkate.
That's why homosexuals have entered with their tools of trade.
Ndio sababu mashoga wameingia na zana zao za biashara.
They say that's it, I've come.
Wanasema ndio hiyo nimefika sasa.
I am homosexual, I want to be a bishop.
Mimi ni shoga na ninataka niwe askofu.
So but how can you? And you say, how can you stop me? And if you tell him, no, I won't let you, then he will ask you, how would you feel if I told you as a black person that you cannot become a pastor? That's how I feel. They have perverted it. They have changed it around. There is no measure there. It does not equal. It's unequal there. And that's why you have noted that there is a scarcity somewhere. And the oil and wine is flowing somewhere. I am not going to sit down and die hungry here. I am going to go there and take myself some oil and take myself some wine and go with it, run away with it. After all, the God they worship there is the same God I worship. So the church that he was telling the rider of the black horse to destroy, the church that is lacking the word, there is corruption inside, apostasy inside. And is telling the rider of the black horse, if you find that church, put her to the sword. That is not the bride. But if you find the one with oil and wine, protect that one. That one, heaven is waiting for her.
Hallelujah.
Hallelujah.